What a mighty, mighty time here.
Ni wakati mkubwa kiasi gani hapa.
I want to pray right away as they are increasing the volume of my feedbacks.
Nataka kuomba moja kwa moja wanapoongeza sauti ya feedback zangu.
Let us go before the Lord right away.
Hebu tuende mbele za Bwana moja kwa moja.
Blessed people.
Watu wabarikiwa.
Mighty Father.
Baba mkuu.
Father, in the mighty name of Jesus,
Baba, katika jina kuu la Yesu,
we have assembled here today.
Tumekusanyika hapa hivi leo.
Nations,
mataifa,
countries,
inchi,
peoples,
watu,
gathered here, Jehovah.
Wamekusanyika hapa Jehovah,
to seek counsel.
Kutafuta ushauri.
They are looking for your guidance, Jehovah.
Wanatafuta mwongozo wako Jehovah.
Lord, you have touched their hearts.
Bwana umeguza mioyo yao.
And you make them know.
Na umewasababisha wajue.
The time has changed.
Ya kwamba wakati umebadilika.
And so now, Almighty Father.
Na hivyo basi sasa Baba mkuu.
In their rank and file.
Katika vyeo vyao na faili yao.
And seniority.
Na ukubwa wao.
I ask you to touch their hearts and arrest their hearts.
Nina kuomba ukateke nyara mioyo yao na ukaguze mioyo yao.
Arrest their hearts.
Teke nyara mioyo yao.
That they may pay singular attention to this.
Ya kwamba wakapate kumakinikia haya.
That they may focus on this and this alone now.
Ya kwamba wakalenge katika hii na hii peke yake sasa.
That they may get to hear these words.
Ya kwamba wapate kusikia maneno haya.
And that they may get to see this.
Ya kwamba wapate kuona haya.
And get to prepare.
Na wapate kujiandaa.
The glorious way.
Njia ya utukufu.
For the glorious coming of the Messiah.
Kwa ajili ya kukuja kwa utukufu kwa Mesia.
Father, I bless you today.
Baba na kubariki leo hii.
For the tremendous visitation.
Kwa ajili ya mtembeleo wa ajabu.
That you poured and poured in Menengai 6.
Ambao ulimwaga na kumwaga katika mkutano wa Menengai ya 6.
We give you glory, Jehovah.
Kupatia utukufu, Jehovah.
In the mighty name of Jesus.
Katika jina kuu la Yesu.
And the people of God say.
Na watu wa Mungu waseme.
Amen and amen and amen.
Amina na amina na amina.
Hallelujah.
Hallelujah.
Before you get seated.
Kabla mketi.
The keyboard a bit lower the volume now.
Kinanda teremusha sauti sasa.
Okay. Kama unababaika, it's just messy when you mess up the translation. Kubabaika. Everybody picks it that you're panicking. Before you get seated,
kabla mketi,
what a mighty time, blessed people.
Ni wakati mkubwa kiasi gani watu wabarikiwa.
What a serious time in the life of the church.
Ni wakati nyeti kiasi gani katika maisha ya kanisa.
Especially considering the hour you have walked in, the church has walked in.
Aswa sana kuzingatia saa ambayo kanisa limetembea kuingia ndani yake.
For a long time,
kwa muda mrefu,
many people cried unto the Lord.
Watu wengi walimlilia Bwana.
Looking at the condition of the church,
wakiangalia hali ya kanisa.
They asked the Lord.
Wakamuliza Bwana.
They say, please remember the church.
Wakasema tafadhali kumbuka kanisa.
And we are so glad now.
Na tunafurahi sana sasa.
That the Lord has now remembered the church.
Ya kwamba Bwana sasa amelikumbuka kanisa.
And that the Lord is now speaking mighty words to the church.
Na sasa Bwana ananena maneno makubwa kwa kanisa.
Regarding the glorious coming of the Messiah.
Kuhusiana na kukuja kwa utukufu kwa Mesia.
And that's why today.
Na hiyo ndio sababu leo hii.
I know it's about 1 o'clock East African time.
Najua ni yapata saa saba za zetu za Afrika ya Mashariki.
But I want to beg for your patience tonight, just for a short time.
Lakini nataka kuomba kwa ajili ya subira yenu kwa muda mfupi tu.
That I may be able to download this.
Ili kwamba nikaweze kuwasilisha hii.
That when you will catch it.
Ya kwamba mtakapo ishika.
Not only your life will change.
Sio maisha yako tu yatakayo badilika.
But you'll also be empowered to transmit it to your nation.
Lakini pia utatiwa nguvu kuiwasilisha kwa mataifa yenu.
And so with that I ask you to sit in the mighty presence presence of the Lord.
Na hivyo basi na hiyo ningewaomba mkete katika uwepo mkubwa wake Bwana.
And with the feedback now being increased.
Na feedback sasa ikiwa imeongezwa.
Hallelujah.
Hallelujah.
Being raised now.
Ikiwa inainuliwa sasa.
Thank you.
Asante.
That is now good enough. Don't change. Tell them never to change it at all. We are live on TV.
Hiyo sasa ni nzuri. Usijaribu kuibadilisha. Tuko moja kwa moja hewani katika runinga.
Okay, wacha nitafsiri hiyo jambo. Waambie wasiibadilishe tena kwa maana tuko moja kwa moja kwa TV. Translation has begun on the wrong foot, right? So, don't change it, don't touch it now. Thank you, it's perfect. Thank you, my son, I appreciate. Thank you. Now, blessed people.
Sasa watu wabarikiwa.
It has been a mighty 3 days.
Imekuwa siku tatu kubwa kabisa.
Culminating into this one tonight.
Ikimalizia katika hii ya siku ya leo.
I want to go right straight onto it.
Nataka kwenda moja kwa moja kwayo.
When you see the kind of visitation you saw.
Wakati unapoona aina ya mitembeleo mlioiona.
That you saw.
Ambayo mliona.
At Menengai 6.
Katika mkutano wa Menengai ya 6.
Many of you.
Wengi wenu.
When you recline back home.
Munaporudi nyumbani.
Wakati mulirudi. Okay, I don't
wakati
have time.
Wakati mulirudi nyumbani.
Today I don't have time. Today I really don't have time for a translator. So, when you recline back home.
Wakati mulirudi nyumbani.
You must have asked yourself.
Lazima mulijiuliza wenyewe.
Some serious substantive questions.
Baadhi ya maswali nyeti kabisa.
What does this mean?
Je, hii inamaanisha nini?
This type of visitation.
Aina hii ya mtembeleo.
What is the translation?
Tafsiri yake ni gani?
The interpretation.
Utafsiri wake.
In other words, what is God saying?
Kwa maneno mengine, Bwana anasema nini?
And that's why I'm here today.
Na hiyo ndio sababu niko hapa hivi leo.
And so blessed people.
Na hivyo basi watu wabarikiwa.
The reason you have come.
Sababu ambayo mumekuja.
And crossed oceans.
Na kuvuka bahari.
You have crossed nations.
Mumevuka mataifa.
Rivers and lakes.
Mumevuka mito na bahari.
To come and sit here at this time.
Kuja na kuketi hapa katika wakati kama huu.
Is because.
Ni kwa sababu.
The Lord Almighty.
Bwana Mungu Mwenyezi.
Jehovah Elohim.
Jehovah Elohim.
He has spoken with me.
Amenena pamoja nami.
About a critical event.
Kuhusiana na tukio nyeti kweli kweli.
A critical event.
Tukio nyeti kweli kweli.
That is about to take place on the earth.
Ambalo karibu linatendeka katika dunia.
And I just want to deviate a little bit, if you give me a moment, to appreciate the people of Fiji who are here.
Na ningependa kuwashukuru watu wa Fiji ambao wako hapa.
It was such a work we did with Professor Amish. He was in Fiji himself in Nadi.
Tuli kazi kubwa tulifanya na Professor Amish. Alikuwa Nadi mwenyewe kule.
And it was very powerful because your own prime minister was coordinating the rest of the heads of state to try to synchronize them and bring them. And that was very humbling. Thank you. For that alone, the Lord has opened the door for this revival to come to you.
Na ilikuwa kubwa kabisa, manake waziri mkuu wenu mwenyewe alikuwa anawasilisha, anashirikisha wale wakuu wa mataifa wengine ambao walikuwa wanataka kuja, na kwa hiyo peke yake Bwana amefungua lango kwa ajili ya Fiji.
And so thank you very much Fiji.
Na hivyo basi asante sana Fiji.
And also the county commissioners who are here, I recognize you in the name of Jesus.
Na pia makamishona wa jimbo mlioko hapa na watambua katika jina kula Yesu.
And the senior police officers sitting here, I want to recognize you specifically for this, because without you this would not have been possible. All the police officers, let's clap to them.
Na maafisa wa polisi ambao wameketi hapa, ningependa kuwashukuru, manake hii haingewezekana bila ya usaidizi wenu. Tafadhali tuwapigie maafisa wa polisi makofi.
Because as you can see the type of meetings we do.
Kwa sababu kama vile mnaweza ona aina ya mikutano tunayoifanya.
We cannot do it without the police helping us.
Hatuwezi kuifanya bila ya maafisa wa polisi kutusaidia.
Now, blessed people.
Sasa watu wabarikiwa.
If the Lord
ikiwa Bwana
has spoken with me
amenena pamoja nami
about the glorious coming of the Messiah
kuhusiana na kukuja kwa utukufu kwa Mesia.
What has the Lord said?
Je, Bwana amesema nini?
And tonight,
na siku ya leo,
I just want you to help me, give me a little time.
Nataka mnipatie muda kidogo tu.
That I may describe some detailed conversations, visions.
Ili kwamba nikaeleze vipengee vya ndani vya maono.
And then I will give instruction also.
Ikisha nitawapeni maagizo pia.
You'll find that in every conversation,
utapata kwamba katika kila mazungumzo,
there is an instruction to the church.
Una maagizo kwa kanisa.
And that's why you are seated here.
Na yondo sababu ambayo mumeketi hapa.
That you may get the instruction of Yahweh.
Ili kwamba mpate maagizo ya Yahweh.
And take to your countries.
Na muyapeleke katika nchi zenu.
And execute it.
Na mukaitekeleze.
That when that day comes.
Ya kwamba siku hiyo itakapowadia.
The result in your countries may be different.
Matokeo katika nchi zenu ya kuwe tofauti.
Hallelujah.
Hallelujah.
Again I repeat.
Tena narudia.
But if you prepare.
Ya kwamba ikiwa mtajianda.
For the day that I'm going to lay out here. Illustrate.
Kwa ajili ya siku ambayo naenda kuizindua hapa. Kuizungumzia hapa.
The result in your countries will be different.
Matokeo katika nchi zenu itakuwa tofauti.
When that day arrives.
Wakati siku hiyo itakapowadia.
Are we together?
Je, tuko pamoja?
And so.
Na hivyo basi.
Blessed people,
watu wabarikiwa.
I'm going to try to summarize and condense as much as possible in this one session.
Ninaenda kujaribu kuweka katika mkutasari kadri ya mengi niwezavyo katika awamu hii imoja.
And you are not going to miss a thing.
Na hamtaenda kukosa chochote.
Because after I lay out the foundation of visions.
Kwa sababu baada ya kuweka misingi ya maono.
Maono ya misingi.
Maono ya misingi.
After I lay out the foundation of visions.
Baada ya kuweka maono ya misingi.
Then I will enrich it as I transmit it to you.
Kisha nitaitajirisha ninapoiwasilisha kwenu.
Number one.
Jambo la kwanza.
I want to refer you to the year 2017.
Ninataka kuwarejesha katika mwaka wa 2017.
2017, the month of January.
Mwaka wa 2017, mwezi wa January.
That January 2017.
January mwaka wa 2017.
15th of January.
Tarehe 15 mwezi wa January.
Español dice de Janeiro. So 15th of January 2017.
Tarehe 15 January mwaka 2017.
The Lord God.
Bwana Mungu.
The Lord Yahweh.
Bwana Yahweh.
The Lord Jehovah.
Bwana Jehovah.
He came and spoke with me.
Akaja na kuzungumza pamoja nami.
About the glorious coming of the Messiah.
Kuhusiana na kukuja kwa utukufu kwa Mesia.
If somebody has two waters, give me now.
Kama mtu ana maji mawili nipe sasa.
Just two waters, give to the Russian pastors here because it's their first time. This is very powerful. Hallelujah.
Hallelujah.
And so,
na hivyo basi,
15th of January,
tarehe 15 ya January,
the Russian pastors, you can pass the water to somebody else, they will take it. The translators, one of them will take it, yes. Yeah. To the Russian pastors, please. Thank you. So they may be awake. Now,
sasa,
January 15th, 2017. Everybody focus on me. I know you want to write, but give me an eyeball. Give me eye contact.
Tafadhali kila mtu mnilenge. Najua mwataka kuandika sana, lakini mnilenge, mnitazame.
And then we'll write.
Kisha tutaandika.
So, 15th of January 2017.
Tarehe 15 January mwaka 2017.
The Lord God came to speak with me about the glorious coming of the Messiah.
Bwana Mungu akaja kuzungumza pamoja nami kuhusiana na kukuja kwa utukufu kwa Mesia.
And I'm going to use this conversation to lay foundation for the message tonight.
Na ninaenda kutumia mazungumzo haya kuweka msingi wa ujumbe wa usiku wa leo.
When the Lord God came,
wakati Bwana Mungu alipokuja,
to talk to me about the glorious coming of the Messiah.
Kuzungumza pamoja nami kuhusiana kukuja kwa utukufu kwa Mesia.
And I know many are tuned in by live television right now.
Najua wengi wanatazama pitia ile mapeperushi ya moja kwa moja runinga sasa hivi.
This message appertains to all of you globally.
Ujumbe huu ni wenu kote kote ulimwenguni.
And so,
Na hivyo basi,
what did the Lord say on that day?
Je, Bwana alisema yapi katika siku hiyo?
In that vision, everybody focusing on me.
Katika hayo maono kila mtu mnitazame.
In that vision, the Lord lifted me up.
Katika hayo maono Bwana akaninua juu.
He lifted me up above the earth.
Akaninua juu ya dunia.
And when he lifted me up above the earth,
na aliponinua juu ya dunia,
then by voice,
kisha kwa sauti,
he asked me to look left and down.
Akaniambia niangalie kushoto na chini.
Everybody still focusing on me.
Kila mtu bado mmenilenga.
So when I look left and down,
kwa hivyo nilipoangalia kushoto na chini,
I saw the exact moment, the exact moment.
Niliona wakati hasa, wakati hasa.
In Spanish they say momento exactamente.
Wakati hasa.
The exact moment,
wakati hasa,
when the church,
wakati ambapo kanisa,
left the soil,
lilipoondoka katika udongo.
Let me come this side.
Hebu nije upande huu.
I saw the exact moment,
niliona wakati hasa,
when the event that the whole earth is now waiting for.
Wakati ambapo tukio ambalo dunia yote sasa inangojea.
I saw the exact moment when it takes place.
Niliona wakati hasa, wakati tukio hilo linatendeka.
Again.
Tena.
He has lifted me up above the earth.
Ameninua juu ya dunia.
And he has asked me to look left and down.
Na ameniuliza niangalie kushoto na chini.
And I see the exact moment when the church lifts off the soil.
Na ninaona wakati hasa ambapo kanisa linatoka chini kwa udongo.
And when they came up,
na walipokuja juu,
they were taken up by the glory of the Lord.
Walichukuliwa juu na utukufu wa Bwana.
When they came up,
na walipokuja juu,
and they reached the same level where I was,
na wakafikia kiwango kile sawia nilichokuwa.
Then they turned a little right,
kisha wakageuka kidogo kulia.
So when they turned right,
kwa hivyo walipogeuka kulia,
they actually crossed right in front of me.
Walivuka tu mbele yangu hivi.
And when they crossed in front of me,
na walipovuka mbele yangu,
there are certain things,
kuna baadhi ya vitu,
that the Lord wanted to show me,
ambavyo Bwana alitaka kunionyesha
mimi, that I may bring it to the church,
ili kwamba nikailete kwa kanisa.
They have come up,
wamekuja juu,
and turned same level, turned a little right,
na wamefika kiwango sawia na kugeuka kulia kidogo,
still gaining height,
bado wakiendelea kuenda juu,
but cross right in front of me,
lakini wakavuka mbele yangu tu.
And I saw some things,
na nikaona baadhi ya vitu.
The reason I come to you,
sababu ambayo naja kwenu,
I saw some things,
niliona baadhi ya vitu.
One of the things I saw,
moja wapo ya vitu nilivyoviona,
is that literally all of them, all,
ni ya kwamba kimsingi wote, wote,
all of them, the church,
wote kanisa,
that was lifted up in the rapture,
ambalo lilinuliwa juu katika unyakuzi,
they were wearing a white super glorious garment,
walikuwa wamevalia vazi jeupe la utukufu kabisa.
You could say,
unaweza ukasema,
that the basic common denominator of all of them, of their entry, is the white super glorious garment,
ya kwamba jambo la sawia kwa wote ni lilo vazi la utukufu jeupe linalong'aa.
Let me describe more details about the secrets of heaven.
Hebu nieleze zaidi kuhusiana na siri za mbinguni.
And I bless you, my translator. I bless you eternally with eternity in the kingdom of God. I know there is a lot of fire. I blessed you. I have blessed you. I have blessed you with the authority of my tongue.
Thank you, my father.
Thank you.
Asante.
So now just go on with confidence because of the gravity. So now,
kwa hivyo sasa,
when they crossed right in front of me gaining height,
walipovuka mbele yangu wakiendelea kuenda juu,
super white glorious garment radiating glory,
mavazi meupe ya utukufu yanayong'aa yakiangaza utukufu,
focusing on me still,
ukinilenga bado.
And then,
kisha,
I also saw a turban,
pia nikaona kilemba.
In the other languages they say turban, A turban.
Kilemba.
I saw a turban that looks like this.
Niliona kilemba kinachofanana hivi.
Covering their heads.
Ikifunika kichwa chao.
A super white glorious turban.
Kilemba cheupe cha utukufu kabisa.
And then flowing at the back.
Alafu kinatirika hadi nyuma.
Number two.
Jambo la pili.
I also saw something else.
Pia niliona kitu kingine.
Which for a long time I did not understand until recently.
Ambacho kwa muda mrefu sikuelewa hadi hivi majuzi.
I wondered.
Nikashangaa.
Why I saw.
Ni kwa nini niliona.
I saw some people were holding their loved ones like this.
Niliona baadhi ya watu wamewashika wapendwa wao mikono namna hii.
And going with them.
Na wakienda pamoja nao.
But for some time.
Na kwa hivyo hiyo kwa muda kifulani.
I was not able to catch well.
Sikuweza kuishika vizuri.
Because I said, I thought you stand alone. I thought you go alone. Before the Lord.
Kwa sababu nilidhani kwamba unaenda peke yako, unasimama peke yako mbele za Bwana.
But only later, based on what I'm going to share here today.
Ni baadaye tu kuzingatia na kile ambacho naenda kushiriki hapa leo hii.
In the lead scripture we are going to handle today.
Katika andiko la mwongozo ambalo tunaenda kulishughulikia leo hii.
Then you will understand.
Kisha utaelewa.
But the Lord was actually saying also.
Ya kwamba Bwana pia alikuwa akisema.
That day also.
Ya kwamba siku hiyo pia.
It is also the day of the grand reunion.
Kwamba ni siku pia ya ule kuunganishwa kukubwa.
When finally,
wakati ambapo hatimaye,
you will reunite with your maker, your creator, your savior, your God.
Utaunganishwa na Mungu wako, muumbaji wako, muumbaji wako, Mungu wako.
But even most importantly in what I saw,
lakini hata ya zaidi kabisa ambayo niliona,
is the grand reunion of families.
Ni kuungamanishwa kukubwa kabisa kwa familia.
That is the only way they were holding hands.
Hiyo ndio njia ya pekee ambayo walikuwa wanashikana mikono.
Loved ones that died earlier.
Wapendwa wao waliokufa mapema.
As we will see very shortly.
Kama vile tutakavyoona muda mfupi ujao.
And then,
na hivyo basi,
as they were going up,
walipokuwa wakienda juu,
then all of a sudden,
kisha ghafla bin vu,
the cloud who is Yahweh?
Wingu ambalo ni Yahweh.
Oh my God, you need to stop with a serious thing.
Akajitokeza katika maono hayo.
Where they were headed to.
Mahali ambapo walikuwa wakielekea.
And look what happened.
Tazama kilichotendeka.
Then he opened like a door.
Kisha akafunguka kama mlango.
Like that.
Namna hiyo.
Tremendous.
Ya ajabu kweli kweli.
He opened like a door.
Akafunguka kama mlango.
And then when he opened.
Alafu kisha alipofunguka.
As the raptured church, the glorious saints were about to gain contact with him.
Wakati ambapo lile kanisa lilonyakuliwa, wale wateule walipokutana pamoja naye. Walipokuwa karibu kukutana pamoja naye.
You help him, help him. When they were about to gain contact with him,
walipokuwa karibu kukutana pamoja naye,
the super glorious stars were lowered.
Kisha ngazi za utukufu zikashushwa.
Focus on me now.
Mnilenge sasa.
Don't worry, you write, there's so much right.
Msijali, mtaandika, kuna mengi ya kuandika.
So,
hivyo,
the super glorious stars of God were lowered from heaven.
Ngazi za utukufu za Bwana zikashushwa kutoka binguni.
Then I saw.
Kisha nikaona.
The people in their glorious bodies.
Watu katika miili yao ya utukufu.
And wearing glorious garments.
Na wakiwa wamevalia mavazi meupe ya utukufu.
And a glorious turban.
Na vilemba vya utukufu.
Hallelujah.
Hallelujah.
I saw now.
Nikaona sasa.
Their glorious feet.
Miguu yao ya utukufu.
Touching the glorious stairs.
Ikigusa ngazi za utukufu.
Of the eternity.
Za umilele.
As they enter entered into everlasting life.
Walipoingia katika maisha ya milele.
That is serious.
Hiyo ni nyeti kweli kweli.
That is spectacular.
Hiyo ni ya kipekee.
That is very shocking.
Hiyo ni ya kushtua.
You can imagine how magnificent and spectacular that vision was.
Unaweza kuwazia jinsi ambavyo maono hayo yalikuwa makubwa na ya kushangaza.
And so,
na hivyo basi,
look at this now.
Angalia hii sasa.
Still focus on me.
Bado mmenilenga.
They are walking.
Wanatembea.
Their glorious feet.
Miguu yao ya utukufu.
Are now touching the glorious pairs of heaven.
Sasa inagusa ngazi za utukufu za mbinguni.
And they are climbing up.
Na wanapanda juu.
I am right here.
Niko papa hapa.
They are going.
Wanaenda.
And going.
Na kuenda.
And going.
Na kuenda.
And none of them.
Na hakuna mmoja wao.
Looked back.
Aliangalia nyuma.
None of them looked back.
Hakuna mmoja wao aliangalia nyuma.
I saw that they were going.
Niliona kwamba walikuwa wakienda.
Focusing on me still.
Ukinilenga bado.
And the glory began to cover them up to here.
Na utukufu kaanza kuwafunika hadi hapa.
Covering up to here.
Ukawafunika hadi kiuno.
Covering up to here.
Ukawafunika hadi kwa mabega.
At one point I saw only heads.
Kwa wakati moja niliona tu vichwa peke yake.
A lot of heads entering.
Vichwa vingi vibua wakiingia.
And then the cloud covered them in.
Kisha wingu likawafungia na kuwafunika ndani.
After that,
baada ya hiyo,
I woke up.
Nikaamuka.
Now,
sasa,
I want to share that with the second vision.
Ninataka kushiriki hiyo na maono ya pili.
To bring context.
Ili kuleta katika muktada.
To complete contextualize.
Ili kuweka katika muktada.
That I may be complete.
Ili kwamba niwe mkamilifu.
The second vision was at Kehancha.
Maono ya pili yalikuwa Kehancha.
The year 2006, very far.
Mwaka 2006, mbali sana.
It was November 25.
Ilikuwa November 25.
At 5 a.m. in the morning.
Saa 11 ya asubuhi.
Look at this now.
Natazama hii sasa.
In that vision, the Lord again lifted me up above the earth.
Katika maono hayo tena Bwana akaninua juu ya dunia.
And then by voice.
Anafukisha kwa sauti.
He asked me to look down.
Akaniambia niangalie chini.
When I looked down, I saw the earth.
Nilipoangalia chini nikaiona dunia.
And I saw the earth.
Na nikaiona dunia.
The surface of the earth.
Nikaona sehemu ya juu ya dunia.
I saw the surface of the earth.
Nikaona sehemu ya juu ya dunia.
When I looked down.
Nilipoangalia chini.
And when I looked at the surface of the earth.
Na nilipoona sehemu ya juu ya dunia.
It appeared more.
Ilionekana kana kwamba.
As if a historic earthquake has hit the earth.
Kana kwamba tetemeko la kihistoria limeigonga dunia.
A global earthquake.
Tetemeko la ardhi la dunia yote.
Has struck the earth.
Limeigonga dunia.
Why?
Kwa nini?
Because I saw as though the soil was jumping and dust was coming out of the soil.
Kwa sababu niliona kana kwamba mchanga unaruka juu na vumbi inatoka katika ardhi.
Only later,
baadaye tu,
inside that vision,
ndani ya hayo maono,
when I looked more,
nilipoangalia zaidi,
when I saw people in their glorious bodies coming out of that dust, coming out,
nikaona watu na miili yao ya kiu ya utukufu wakitoka katika hayo mavumbi.
In their glorious bodies.
Na miili yao ya utukufu.
And they went where the glory of the Lord was.
Na wakaelekea mahali utukufu wa Bwana ulipokuwa.
And they combined with the glory of the Lord.
Na wakaungana na utukufu wa Bwana.
And entered heaven.
Na wakaingia mbinguni.
I thought I should bring that together.
Nilikisia ilibidi nilete hiyo pamoja.
Because those are the two events we are going to see tonight.
Kwa sababu hayo ndio matukio mawili tunaenda kuyaona usiku wa leo.
That characterize the day I'm going to celebrate here tonight.
Ambayo inafuatilia ambayo inahusisha na siku ambayo naenda kuisherekea hapa leo hii.
The day I am going to illustrate before you.
Siku ambayo naenda kuelezea mbele yenu.
Tonight.
Usiku wa leo.
I'm so blessed people.
Na hivyo basi watu wabarikiwa.
I want us to begin from there.
Ninataka tuanzie pale.
What is God saying?
Mungu anasema nini?
to the church of Christ,
kwa kanisa la Kristo,
to the nations gathered here now,
kwa mataifa yaliyokusanyika hapa sasa hivi,
in that tremendous, those two visions,
katika hayo maono mawili ya ajabu.
Now,
sasa,
I began with 2017,
nilianzia mwaka 2017,
then went to 2006,
kisha nikaenda mwaka 2006,
but you can tell very clearly,
lakini unaweza kusema wazi kabisa,
that from the conversation,
ya kwamba kutokana na majadiliano,
that the Lord has had with me and sent me to you,
na kwa mazungumzo ambayo Bwana amekuwa pamoja nami na kuwatuma kwenu,
you can tell,
unaweza ukasema,
that tonight,
ya kwamba leo hii,
we could as well entitle this conversation as the entry of the church into glory.
Tunaweza kuweka ile mada yetu kwamba kuingia kwa kanisa katika utukufu.
So in other words,
na kwa hivyo kwa maneno mengine,
the reason I come to you, the nation,
sababu ambayo nakuja kwenye mataifa,
is because,
ni kwa sababu,
the Lord God Almighty,
Bwana Mungu mkuu mwenyezi,
his name is Jehovah Yahweh,
jina lake ni Jehovah Yahweh,
he has spoken with me,
amenena pamoja nami,
about the entry of the church into glory,
kuhusiana na kuingia kwa kanisa kwa utukufu.
That's why we are having a conversation today.
Hiyo ndio sababu tuko na mazungumzo leo hii.
Hallelujah.
Hallelujah.
And another thing,
na jambo chingine,
as we begin tonight,
tunapoanza leo hii,
I could as well say,
pia ningeweza kusema,
that the reason I come to you now, ya, Kenya and other nations,
ya kwamba sababu naja kwenyu sasa Kenya na mataifa mengine,
is because,
ni kwa sababu,
the Lord Almighty,
Bwana Mungu mkuu mwenyezi,
he has spoken with me,
amenena pamoja nami,
about the departure, the exit of the church,
kuhusiana na kuondoka kwa kanisa,
the departure of the church from the earth,
kuondoka kwa kanisa kutoka katika dunia.
Hallelujah.
Hallelujah.
And sending me to you,
na kunituma kwenu,
to let you understand,
kuwafahamisheni,
that the departure of the church from the earth is now near.
Ya kwamba kuondoka kwa kanisa duniani sasa kumekaribia.
And owing to that,
na kuzingatia na hiyo,
there are certain preparations,
kuna maandalizi fulani,
that you must execute in your countries,
ambayo lazima muyatekeleze katika inchi zenu.
Hallelujah.
Hallelujah.
So that is where I want to begin tonight.
Basi hapo nipo nataka kuanzia usiku wa leo.
And let us go right away to the lead scripture in Bible that celebrates that day.
Na hebu tuende moja kwa moja katika andiko la mwongozo katika Biblia linalosherehekea siku hiyo.
And from there,
na kutoka hapo,
see the instruction to the church.
Tupate kuona maagizo kwa kanisa.
And I know I have too much to give, but don't worry, I will summarize.
Na ninajua nina mengi ya kupeana, lakini msijali, nitaweka kwa muktasari.
Right away, turn with me, First Thessalonians.
Moja kwa moja geukeni pamoja nami kitabu cha Wathesalonike wa kwanza.
First Thessalonians chapter 4.
Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4.
Now you will finally understand, those of you tuned in by TV.
Sasa hatimaye mtaelewa wale ambao mnasikiliza pitia runinga.
On K24.
Katika runinga ya K24.
And other channels that have decided to cover this live.
Na pia runinga zingine na idhaa zingine ambazo zinapeperusha hii moja kwa moja hewani.
Finally you will understand.
Hatimaye mtaelewa.
Why the massive power?
Ni kwa nini nguvu nyingi kiasi hiki?
Why the massive anointing?
Ni kwa nini upako mkubwa
kiasi hiki? Why the massive glory that you saw in the 2 days?
Ni kwa nini utukufu mkubwa sana kiasi hicho mlichoona siku hizo?
You will now see the purpose.
Sasa mtaona kusudi lake.
Hallelujah.
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 Kristo viene.
Kristo viene.
The Messiah is coming.
Masihi anakuja.
So now,
kwa hivyo sasa,
the lead scripture, everybody,
andiko la mwongozo kila mtu.
And again, I recognize you, Visconti. I bless you very much.
Tena nakutambua Visconti.
We don't have time to greet Amish and everybody, but we appreciate you came. I was actually praying. I was saying, Lord, let him come. Why has he not come? Then you arrived, right?
Nilikuwa naomba.
Very powerful. Your daughters, they are very, my own daughters, I bless you.
Mabinti.
Allow me continue with this so we can talk later, right? But that was a powerful effort. Thank you.
Lakini ilikuwa
to bring the 6 prime ministers. Thank you for that. Thank you.
Waleta
now.
Sasa
Turn with me to 1 Thessalonians chapter 4.
Geukeni pamoja nami kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4.
The lead scripture that clearly illustrates the day of the coming of the Lord to snatch the church.
Andiko la mwongozo linalosherekea siku ya Bwana kuja kulinyakua kanisa.
The fundamental scripture.
Andiko la mwongozo la msingi.
It says the following.
Anasema yafuatayo.
1 Thessalonians, we're going to read first verses, 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 18.
Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 13 hadi 18.
He says the following.
Anasema yafuatayo.
Brothers and sisters.
Ndugu zangu na dada zangu.
So now,
kwa hivyo sasa,
the Lord wants to talk about the rapture.
Bwana anataka kuzungumzia kuhusu unyakuzi.
And the cascade.
Na ile mwondoko wake.
The roll out of the rapture.
Upangilio wake wa unyakuzi matukio.
How that day
siku jinsi siku hiyo
is going to unfold.
Inaenda kujifunua.
He wants to start talking about it.
Anataka kuanza kuizungumzia.
But the first thing he addresses.
Lakini kitu cha kwanza anachokishughulikia
is that day.
Ni kwamba siku hiyo
is not for everybody.
Sio ya kila mtu.
It begins by disqualifications.
Anaanza kwa kufutilia watu wengine kando.
By saying,
kwa kusema,
brothers and sisters,
ndugu na dada zangu,
meaning the church,
kumaanisha kanisa,
meaning the rapture is for the church alone,
kumaanisha unyakuzi ni wa kanisa peke yake.
If you will be able to catch some of the wonderful benefits of the day I am about to describe, and you feel from New York or wherever that you want to be part of it, you must be born again first.
Ukitaka kushiriki baadhi ya faida ambazo ni za ile siku ambayo unaizungumzia na labda unatazama kutoka New York, lazima uokoke kwanza upokee Yesu.
Brothers and sisters,
ndugu na dada zangu,
we do not want you to be uninformed or ignorant about those who sleep in death.
Hatutaki mkose kujua kuhusu wale waliolala mauti.
So that you do not grieve like the rest of mankind.
Ili msihuzunike kama watu wengine.
Who have no hope.
Wasiokuwa na tumaini.
For we believe that Jesus died and rose again.
Kwa kuwa tunaamini kwamba Yesu alikufa na kufufuka tena.
And so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him.
Na kwa hivyo tunaamini kwamba Mungu kwa njia ya Yesu atawafufua pamoja naye wale waliolala la mautini ndani yake.
According to the Lord's own word,
kulingana na neno la Bwana mwenyewe,
we tell you that we were still alive.
Tunawaambia kwamba sisi ambao bado tuko hai,
and we are left until the coming of the Lord,
tuliobaki hadi kuja kwake Bwana,
will certainly not precede those who have fallen asleep in him.
Hakika hatutawatangulia waliolala mauti ndani mwake.
For the Lord himself,
kwa maana Bwana mwenyewe,
will come down from heaven,
atashuka kutoka mbinguni,
with a loud command,
akitoa amri ya sauti kuu,
with the voice of the archangel,
pamoja na sauti ya malaika mkuu,
and the trumpet call of God,
na sauti ya tarumbeta ya Mungu,
and the dead in Christ will rise first,
na waliokufa wakiwa katika Kristo watafufuka kwanza.
Can you just focus on me for a moment?
Mnaweza kunitazama kwa kitambo kidogo?
We're going to read it.
Tutaenda kuisoma.
But just focus for a moment here.
Lakini mnilenge kwa kitambo hapa.
I have seen this day.
Nimeiona siku hii.
And I've heard the voice of the Lord.
Na nimeisikia sauti ya Bwana.
And this trumpet call of God.
Na hii tarumbeta ya Mungu.
I have heard it already.
Nimeisikia tayari.
I'm simply saying,
ninasema tu kimsingi,
to the church in China and the whole world,
kwa kanisa la Uchina na kote kote ulimwenguni,
that this day is going to be a reality.
Ya kwamba siku hii inaenda kuwa uhalisia.
This day will realize.
Siku hii itatimia.
And someday soon.
Na hivi karibuni.
I have heard.
Nimesikia.
Already.
Tayari.
The voice of the Lord and the trumpet call of God.
Sauti ya Bwana na mwito wa tarumbeta ya Mungu.
This is how the trumpet will sound.
Hivi ndivyo tarumbeta itakavyolia.
Everybody focus on me. Live on TV.
Kila mtu mkinilenga moja kwa moja katika runinga.
This is how the trumpet will sound.
Hivi ndivyo tarumbeta itakavyolia.
Pa pa ra pa ra pa 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 pa. I have heard the trumpet of God.
Nimeisikia tarumbeta ya Mungu.
that happens that day.
Ambayo itatendeka siku hiyo.
So this day,
kwa hivyo siku hii,
is going to realize.
Inaenda kutimia.
And I've gone to many countries.
Na nimeenda katika inchi nyingi.
All over the world.
Kote kote ulimwenguni.
Sounding this sound.
Nikipiga hiyo sauti.
Telling them.
Nikiwaambia.
Be careful.
Makinikeni.
This day will take place.
Siku hii itatendeka.
I have heard the sound of the trumpet.
Nimeisikia sauti ya tarumbeta.
And this is how it will sound on that day.
Na hivi ndivyo itakavyolia katika siku hiyo.
It is not a joke.
Sio mzaha.
And so when you hear the trumpet of God,
na hivyo basi unaposikia tarumbeta ya Mungu,
it will sound.
Itapigwa.
And it says,
sana sema,
with the voice of the archangel,
na sauti ya malaika mkuu,
and the trumpet call of God,
na sauti ya tarumbeta ya Mungu.
Then he says, the dead in Christ will rise first.
Kisha anasema na waliokufa wakiwa katika Kristo watafufuka kwanza.
After that, we were still alive and are left.
Baada ya hiyo, sisi tulio hai, tulio salia,
will be caught up. That caught up is the rapture. We'll be caught up together with them.
Tutanyakuliwa pamoja nao.
That is the violent confiscation.
Hiyo ndio ile kuchukuliwa kwa kuvutwa kwa vujo.
To confiscate violently, to take away from the earth.
Kuchukua kwa fujo.
To deny them the earth of this. Deny the earth. Take away, confiscate.
Kuwanyima dunia, kuchukua.
Israel
anasema.
After that,
baada ya hiyo,
verse 17,
mstari wa 17,
we were still alive.
Baada ya hiyo, sisi tulio hai,
and are left,
tulio salia,
will be caught up together with them.
Tutanyakuliwa pamoja nao,
in the clouds,
katika mawingu,
to meet the Lord in the air,
ili kumlaki Bwana hewani.
So he's talking about a real day.
Hivyo anazungumzia kuhusu siku ya halisi,
a real physical day,
siku ya halisi yenyewe.
When the people you know,
wakati ambapo watu mnaowajua,
when the you I know,
wakati wewe ambaye nakujua,
is going to gain real contact and real reunion with Jesus.
Anaenda kukutana, kuungamanishwa kwa halisia na Yesu.
And he says,
anasema,
caught up together with them in the cloud to meet the Lord in the air.
Kunyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili kumlaki Bwana hewani.
And so we will be with the Lord forever.
Hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele.
So again,
kwa hivyo tena,
as we begin to lay down this scripture,
tunapoanza kuliweka chini andiko hili,
you can almost see the fundamentals.
Karibu tunaweza kuona vile vipengee vya muhimu.
He's talking about reunion and many other things. Caught up.
Anazungumzia kuhusu kuungamanishwa na kunyakuliwa kukutana.
And then he's promising eternity with Christ.
Kisha anaahidi umilele na Kristo.
To live with the Lord forever.
Kuishi pamoja na Bwana milele.
I'm going to open up each one of these tonight.
Ninaenda kuifunua kila moja wapo ya hii usiku wa leo.
To line up the visions with this.
Ili kuweza kuungamanisha maono na hii.
That you may get the instruction.
Ili kwamba mkapate maagizo.
And take it to your wonderful nation.
Na mkaipeleke kwa mataifa yenu ya ajabu.
And bring this instruction to them to be able to prepare.
Na mkawalete maagizo haya kwao ili waweze kujiandaa.
He says that so we will be with the Lord forever.
Na sema hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele.
He said, therefore, encourage one another with these words.
Anasema kwa hiyo, farijianeni kwa maneno haya.
This is serious, blessed people.
Hii ni nyeti watu wabarikiwa.
From the scripture that lays out the foundation.
Kutoka kwa andiko ambalo linaweka msingi.
The scripture.
Andiko.
That rolls out the illustration.
Ambalo linazindua maelekezo, maagizo.
How that day will roll out.
Jinsi ambavyo siku hiyo itazindua.
This fundamental scripture.
Hili andiko la kimsingi.
Has so much instruction.
Liko na maagizo mengi mno.
About the day.
Kuhusiana na siku.
And the event that I have seen coming.
Na tukio ambalo nimeliona likija.
And in this scripture,
na katika andiko hili,
the real quick thing you see here,
jambo la haraka ambalo unaona hapa,
you see him say,
unamuona akisema,
that there is a physical day coming,
ya kwamba kuna siku ya halisia inayokuja,
a day I have seen,
siku ambayo nimeiona,
but there is a real day coming,
ya kwamba kunayo siku ya halisi inayokuja,
and he's saying,
na anasema,
But on that day,
ya kwamba katika siku hiyo,
the earth,
dunia,
will know,
itajua,
and see,
na kuona,
the real power of Jesus.
Nguvu za kweli za Yesu.
Because he say,
kwa sababu anasema,
that there is a day coming,
ya kwamba kuna hiyo siku inayokuja,
when the Lord,
wakati ambapo Bwana,
will physically take real people and take them into heaven.
Kihalisia, atachukua watu halisi na kuwapeleka mbinguni.
Real people,
watu halisi,
physical people,
watu asilia,
into heaven,
kwenda mbinguni.
The day,
siku,
when the victory of Jesus on the cross,
wakati ushindi wa Yesu msalabani,
will be magnified upon the face of the earth,
utatukuzwa juu ya uso wa dunia.
In other words,
kwa maneno mengine,
the triumph of Jesus,
ule ushindi wa Yesu.
And real quick, when you look at that vision, no, the departure of the church, the entry of the church,
na kwa haraka unapotazama hayo maono kuhusiana kuondoka kwa kanisa, unyakuzi wa kanisa,
and you line it up with,
na uiungamanishe pamoja na hii,
then you find that the Lord is saying,
kisha unapata kwamba Bwana yuasema,
that number one,
ya kwamba nambari ya kwanza,
that when that day happens,
ya kwamba siku hiyo itakapotendeka,
there will be transformation,
kutakuwa na mabadiliko, mageuzi.
There will be a change,
kutakuwa na mabadiliko.
He's saying,
anasema,
but you as you are,
ya kwamba wewe jinsi ulivyo
right now,
sasa hivi,
you cannot survive in the glory of God,
hauwezi ukaweza kuishi katika utukufu wa Mungu.
And so he's saying,
na hivyo basi anasema,
one of the features,
moja wapo ya vipengee,
the characteristics,
zile tabia,
that will consume that day,
ambazo zinaambatana na siku hiyo,
is this unbelievable transformation that will take place in the church that is faithful.
Ni haya mabadiliko ya kushangaza ambayo itafanyika kwa kanisa ambalo ni mwaminifu.
I will come to that.
Nitakuja kwa hiyo.
Everybody focus on me.
Kila mtu mnilenge.
I will come back to that.
Nitarudi kwa hiyo.
With a vision of October 18th.
Na maono ya October 18th.
The year 2021.
Mwaka wa 2021.
When the Messiah appeared to me.
Wakati Masia alijitokeza kwangu.
About 12 meters away.
Yapata mita 12 hivi.
When I was preaching in a global service.
Wakati nilikuwa na ubiri katika ibada ya ulimwenguni kote.
And when I took a break.
Na nilipochukua mapumziko.
And sat on a chair.
Na nikaketi kwenye kiti.
The bishops in front of me.
Na maaskofu walikuwa mbele yangu.
Then I fell asleep.
Kisha nikalala.
But instantly.
Kisha ghafla binvu.
The Messiah, the Lord appeared about 12 meters away.
Bwana akajitokeza yapata mita 12.
And it was total glory there.
Na ilikuwa utukufu kabisa kabisa huko.
And then.
Alafu.
He said, God, tell these people,
akasema nenda ukawaambie watu hawa,
that when the rapture takes place,
ya kwamba wakati unyakuzi utakapotendeka,
they will have bodies like mine,
watakuwa na miili kama wangu.
And I remember,
nami nakumbuka,
his finger now,
kidole chake sasa,
about 1.5 meters from the soil,
yapata mita moja unusu kutoka kwa mchanga,
he wrote 1 John 3,
akaandika Yohana wa kwanza mlango wa tatu,
verse 2,
mstari wa pili,
I am going to come back to that.
Nitarudi kwa hiyo.
But just allow me give you a panoramic view.
Lakini mniruhusu nikawapatie ule mwelekeo ama taswira hasa.
A bigger picture.
Taswira ile kubwa.
Of the scope of what we are going to handle tonight.
Ya masuala ambayo tunaenda kuzungumzia leo hii.
Where the instruction to the church is.
Mahali ambapo maagizo ya kanisa yapo.
Look at this now.
Angalia hii sasa.
He's saying.
Anasema.
In this lead scripture.
Katika andiko hili la mwongozo.
That on that day.
Ya kwamba katika siku hiyo.
There will be a transformation.
Kutakuwa na mabadiliko.
There will be a change.
Utakuwa na mabadiliko.
And now you have understood, it will be called glorification.
Na sasa mmelewa itaitwa kutukuzwa.
Hallelujah.
Hallelujah.
And he that speaks with you,
na yeye anayezungumza pamoja nanyi,
knows that too well.
Anajua hiyo vyema kabisa.
Because on your screen,
kwa sababu katika runinga zenu,
you can see that he has been glorified.
Unaweza kuona ya kwamba ametukuzwa.
So I am going to come back.
Kwa hivyo ninaenda kurudi.
And hand of glorification that characterizes that day and the instruction from it.
Na kushughulikia kutukuzwa inayoambatana na siku hiyo na basi kushughulikia maagizo ndani yake.
Okay, if you sit down or you walk away by in a hurry, mama atela whoever, you sit down or walk away. This is not for Kenya today. Now focus on me now.
Nilenge sasa.
He's saying,
anasema,
there will be a change.
Kutakuwa na mabadiliko.
And then number two, you listen to him.
Alafu mara jambo la pili unamsikiza.
Then you hear him say, there will be a resurrection.
Kisha unamsikia akisema kutakuwa na ufufuo.
On that day,
katika siku hiyo,
we will handle that briefly.
Tutashughulikia hiyo kwa ufupi.
And the instruction coming from there.
Na maagizo yanayotoka huko.
Number three,
jambo la tatu,
you hear him say,
unamsikia akisema,
that there is a certain people.
Ya kwamba kuna watu fulani.
When that day takes place,
wakati siku hiyo inapofanyika,
there is a certain generation.
Kuna kizazi fulani.
If you will, you can call them the last generation, Mheshimiwa Kabingu. You can call them the last generation.
Ikiwa una hiari unaweza kuita kizazi cha mwisho.
But there is a generation.
Ya kwamba kunacho kizazi.
That will not taste death.
Ambacho hakitaonja mauti.
On that day.
Katika siku hiyo.
And he say.
Na anasema.
That because.
Ya kwamba kwa sababu.
They will be exonerated from death.
Wataepuka kifo.
He says.
Anasema.
Therefore they will not need resurrection.
Hivyo basi hawatahitaji ufufuo.
I am simply looking at the events of the day the Lord has shown me.
Ninazungumzia tu kuhusu matukio ya siku ambayo Bwana amenionyesha.
That when I will dig down to the instruction,
ya kwamba nitakapoenda kuchimbua maagizo,
we will cover the entire scope.
Tutaweza kushughulikia sehemu yote.
Why?
Kwa nini?
Because the nations are already seated here.
Kwa sababu mataifa tayari wameketi hapa.
So,
hivyo
he's saying that there is a generation.
Anasema ya kwamba kunacho kizazi.
That on that day will not taste death.
Ambacho katika siku hiyo hakitaonja mauti.
They are exonerated from death.
Kimeepushwa na mauti.
Therefore,
hivyo basi,
they will not need at all resurrection.
Hawatahitaji kamwe ufufuo.
Number four.
Jambo la nne.
If you listen to him carefully.
Ukimsikiliza vyema kabisa.
He's saying.
Anasema.
That there is a trumpet that sounds.
Ya kwamba kuna tarumbeta inayopigwa.
And on that day.
Na katika siku hiyo.
Those who belong to Jesus.
Wale ambao ni wa Yesu.
Those that belong to the Lamb of God.
Wale ambao ni wa mwana kondoo wa Mungu.
They will be summoned to appear before the throne of God.
Wataitwa ili kujiwasilisha mbele ya enzi ya Mungu.
And at that place.
Na katika mahali pale.
There are certain things that will take place, and I will share the vision of July 29th, 2009.
Na kuna baadhi ya vitu ambavyo vitafanyika, na nitashiriki maono ya July 29th, 2009.
When for the first time,
wakati ambapo kwa mara ya kwanza,
I saw the church inside heaven.
Nililiona kanisa ndani ya mbinguni.
And they appeared before the throne of God.
Na wakajitokeza mbele ya enzi ya Mungu.
And I saw the rewards, recompense, the gifts.
Na nikaona wakidhawabiwa, wakipewa zawadi.
So that also has an instruction to the church.
Na hiyo pia iko na maagizo kwa kanisa.
I'm just looking through, then we come back.
Ninapitia tu kisha tunarejea.
When you listen carefully,
unaposikiliza vizuri kabisa,
you hear him saying,
unamusikia akisema,
that day that he has shown me and sent me to you, ya, to announce,
ya kwamba hiyo siku ambayo amenionyesha na kunituma kwenu kuitangaza,
that day also,
ya kwamba siku hiyo pia,
will entail,
itahusisha,
The removal of the church.
Kuondolewa kwa kanisa.
The light of the world.
Nuru ya dunia.
From the earth.
Kutoka kwa dunia.
And somebody look at me now.
Na mtu anitazame sasa.
If the church.
Ikiwa kanisa.
Is the one that right now.
Ndiyo ambayo sasa hivi.
Is removing people from the lake of fire.
Ndilo ambalo linawaondoa watu kutoka katika ziwa la moto.
Let me put it better.
Hebu niweke bora zaidi.
If the church
ikiwa kanisa
is the one that right now
ndilo ambalo sasa hivi
is illuminating the light of God in the dark world
ambayo inaangaza nuru ya Mungu katika dunia ya giza.
So just imagine.
Hebu wazia tu.
If the church
ikiwa kanisa,
that is the light of the world,
ambayo ndio nuru ya ulimwengu,
will be taken away.
Itachukuliwa.
What condition will befall the earth?
Je, ni hali gani ambayo itaikumba dunia?
That also has instruction.
Hiyo pia iko na maagizo.
To the church.
Kwa kanisa.
On how you prepare.
Ya jinsi ambayo unajiandaa.
And he's saying.
Na anasema.
That when you listen carefully.
Ya kwamba unaposikiliza vyema.
You hear him promising eternity with Christ.
Unamusikia akiahidi umilele na Kristo.
In other words,
kwa maneno mengine,
that from that day on,
ya kwamba tangia siku hiyo na kuendelea,
you will never ever be separated from Jesus.
Kamwe katu, hautawahi kutengwa na Yesu.
That also has a purpose.
Hiyo pia iko na kusudi lake.
Of instructing the church.
Ya kulielekeza kanisa.
And so before we get started.
Hebo basi kabla tuanze.
You can extrapolate it on your own, right?
Unaweza ukaiona kwa kivyako wewe mwenyewe.
Okay, there. You can extrapolate it on your own.
Unaweza ukaipanua mwenyewe.
The cascade.
Ule mwondoko.
That means he's also saying.
Hiyo inamaanisha pia anasema.
That as you go up there.
Ya kwamba unapoenda pale juu.
You will come back with Jesus.
Utarudi na Yesu.
To Jerusalem.
Kwa Yerusalemu.
In other words.
Kwa maneno mengine.
That event when it takes place.
Tukio hilo litakapotendeka.
Not only does it become the final segment of your journey to the kingdom of God.
Si kwamba tu linafanyika awamu ya mwisho ya safari yako kwenda katika ufalme wa Mungu.
The final segment of your pilgrimage to God.
Awamu ya mwisho ya safari yako ya kwenda kwa Mungu.
But also,
lakini pia,
it is the journey to the rewards, the promises God has given the church.
Ni safari kwa dhawabu na ahadi ambazo Mungu ameahidi kanisa.
So can we begin step by step, blessed people?
Tunaweza anza hatua kwa hatua, watu wabarikiwa.
I want to begin with this vision to open it up for you.
Ninataka kuanza na maono haya ili kuifunua kwenu.
It was on a Sunday.
Ilikuwa siku ya Jumapili.
January 29th.
January 29th.
The year 2023.
Mwaka wa 2023.
Now I am sharing this vision to be able to enrich you now.
Sasa nashiriki maono haya ili kuweza kuwatajirisha.
To now deepen you into the context of that day.
Ili kwamba kuwaingiza katika vindani kuhusiana na matukio ya siku hiyo.
In Spanish they say context of yesterday. The context. He says the following.
Anasema yafuatayo.
So it was about 1:20 p.m. Let me read it.
Ilikuwa yapata saa 7 na dakika 20 za mchana.
On a Sunday,
siku ya Jumapili.
Kenyans know that day. It's not difficult for them.
Wa Kenya wanaijua siku hiyo, sio ngumu kwao.
Because I interrupted church service.
Kwa sababu nilikatisha ibada za Jumapili.
After that conversation, I interrupted church service.
Baada ya mazungumzo hayo, nilikatisha ibada za Jumapili.
And all the churches tuned into the radio.
Na makanisa yote yakasikiliza pitia masafa ya radio.
Then I told them what the Lord had just said.
Kisha nikawaambia kile ambacho Bwana alikuwa amesema tu.
So for Kenyans, this is not complicated.
Kwa hivyo kwa Kenya, hii sio tatanifu zaidi.
But for the rest of the world.
Lakini kwa wengine wa ulimwengu.
Sunday, January 29th.
Jumapili ya January 29th.
Just be stable. What's the big deal? So, Sunday, January 29th, 2023.
January 29th, Jumapili, mwaka 2023.
At about 1:20 p.m.
Yapata saa 7 na dakika 20 za mchana.
Afternoon.
Jioni.
And I was reading my Bible.
Na nilikuwa nasoma Biblia yangu.
And as I was reading the Bible.
Na nilipokuwa nikisoma Biblia.
I was very interested in the church in Philadelphia.
Nilikuwa sana nataka kujua kuhusiana kanisa la Philadelphia.
This model church.
Hili kanisa la mfano.
This church.
Hili kanisa.
That had no condemnation.
Ambalo halikuwa na mashtaka yoyote.
The church.
Kanisa.
But the Lord opened for them an eternal door.
Ambalo Bwana alilifungulia mlango wa milele.
An eternal door.
Mlango wa milele.
That no man can close.
Ambayo hakuna mtu awezaye kufunga.
The beloved church.
Kanisa lililopendwa.
That symbolizes the rapture church.
Ambalo linaashiria kanisa la unyakuzi.
So at about 1:20 p.m.
Mambo yapata saa 7 na dakika 20 za mchana.
January 29, 2023.
January 29 mwaka 2023.
I was reading Revelation chapter 3 verses 7 to 13.
Nilikuwa nasoma Ufunuo mlango wa 3 mstari wa 7 hadi 13.
And as I read,
na niliposoma,
when I arrived at verse 12,
nilipofika mstari wa 12,
let me read it here.
Hebu niisome hapa.
Revelation chapter 3, you can read the rest, but verse 12,
Ufunuo mlango wa 3, unaweza soma hiyo nyingine, lakini mstari wa 12,
he says, the one who is victorious,
anasema kwamba yeye ashindaye,
I will make a pillar in the temple of my God.
Nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu.
Never again will they leave it.
Wala hatatoka humo kamwe.
I'll write on them the name of my God.
Nitaandika juu yake jina la Mungu wangu.
And the name of the city of my God.
Na jina la mji wa Mungu, mji mkubwa wa Mungu wangu.
Then when he fumbles, he messes me up. You get ready, one of you will come to replace him. Thank you. Yeah, surely, because of panic, right? For some reason he's panicking. So again he says,
anasema tena,
never again will they leave it.
Kamwe katu hawataondoka.
I'll write on them the name of my God.
Nitaandika juu yake jina la Mungu wangu.
And the name of the city of my God.
Na jina la mji mkubwa wa Mungu wangu.
The new Jerusalem.
Jerusalem mpya.
Which is coming down out of heaven from God.
Ambao unashuka kutoka binguni kwa Mungu wangu.
And I'll write on them my new name.
Nami pia nitaandika juu yake jina langu jipya.
Everybody focus on me now.
Kila mtu mnilenge sasa.
When I was right at verse 12.
Nilipokuwa tu pale katika mstari wa 12.
That Sunday, January 29th.
Hiyo Jumapili, January 29th.
2023. About 1:20 p.m.
Yapata saa 7 na 20 za mchana.
People are in the churches.
Watu wako makanisani.
When I reached this first 12.
Nilipofika msari huu wa 12.
Then I fell asleep.
Kisha nikalala.
When you slayed me.
Wakati alipo sababisha nilale.
When you slayed me.
Wakati alipo nisababisha nilale.
Then he took me right straight into the city of New Jerusalem.
Kisha akanipeleka moja kwa moja katika mji wa Yerusalemu mpya.
But focus here now.
Kila mtu mnilenge sasa.
The Lord has shown me the city of New Jerusalem twice.
Bwana amenionyesha mji wa Yerusalemu mpya mara mbili.
But on the two occasions,
lakini katika matukio mawili,
he has shown me from above.
Amenionyesha kutoka juu.
In fact, in one of them,
hata hivyo katika moja wapo,
it was as though you were flying over a city to see it.
Ilikuwa ni kana kwamba una uko juu angani katika mji kuona.
So I was seeing the skyline.
Kwa hivyo nilikuwa naona skyline. Anga. Nilikuwa naona anga.
And everybody focus on me. I give you some secrets here.
Kila mtu mnitazame ni wapeni baadhi ya siri hapa.
The secrets of eternity. And so when I was in the two occasions,
katika matukio mawili,
seeing from above,
nikiona kutoka juu,
seeing the skyline of New Jerusalem,
nikiona upeo wa anga wa Yerusalemu mpya.
Some of the buildings end like this.
Baadhi ya majengo yanaishia namna hii.
Can I put it on camera? Some of the buildings, they end sharp above like this.
Baadhi ya majengo yanamalizia namna hii kama pia naona hii.
But they have faces on that sharp side. On that, they still have faces ending up with a sharp place.
Lakini iko na sehemu ambayo inamalizia na mahali ambapo ni kali namna hii.
Others are not like that.
Zingine sio namna hiyo.
Focus on me now again.
Unilenge kila mtu tena.
The color of the buildings.
Ile rangi ya majengo.
The color you would think is white.
Ile rangi utadhania ni nyeupe.
Of the buildings.
Ya majengo.
But the more the Lord drew me closer.
Lakini kadri Bwana alivyonileta karibu.
It was as though you took oro in Spanish. I'll come to you. You took oro the pulver de oro. That you took the dust of gold.
Nikana kwamba ulichukua vumbi ya dhahabu.
And you sprinkled on the surface of a white building.
Na ukamimina katika ile sehemu ya juu ya hayo majengo meupe.
So it's a rich golden tinge.
Kwa hivyo basi ni hile dhahabu, dhahabu nzito na ya utajiri.
So if you are talking about the most expensive buildings, the most expensive places, the most exorbitant place, then you have it right there.
Basi kama unazungumzia kuhusu majengo ya gharama zaidi, majengo makubwa zaidi, basi uko nayo hapo.
So
hivyo,
as it comes through a little whitish,
inapokuja ikiwa na nyeupe kiasi,
but you see the tinge of gold and the gold is shining through.
Unaona ile sehemu ya dhahabu na hiyo dhahabu inaangaza.
I'm sharing live on Global TV.
Nina shiriki moja kwa moja katika runinga ya kitaifa.
The secrets of eternity.
Siri za umilele.
That you may realize the reality of eternity has drawn nearer.
Ili kwamba mukagundue kwamba uhalisia wa umilele umekaribia.
And then this time around.
Alafu wakati huu sasa.
On this January 29th.
Katika hii January 29th.
This time around.
Wakati hii.
He now took me horizontally.
Sasa alinipeleka sambamba.
Into the main street.
Katika barabara kuu.
And I could see the buildings.
Na ningeweza kuyaona majengo.
And then he took me inside also.
Kisha akanipeleka ndani pia.
And I saw upstairs, downstairs, upstairs.
Alafu kisha nikaona chini na pia juu.
So this is serious.
Kwa hivyo hii ni nyeti kweli kweli.
When you see creepers walking.
Unapoona viwete wakitembea.
When you see that I just walk into the meeting of the Lord and doors here pop open, blind eyes pop open, this is serious.
Unapoona ninapoingia katika mkutano wa Bwana, masikio ya viziwi yanazibuka na kufunguka.
Alafu macho
ya vipofu yanafunguka na kuona. Hii ni nyeti.
There is a purpose.
Kunalo kusudi.
It is not a movie.
Sio movie.
No.
Apana.
It's about eternity.
Inahusiana na umilele.
Oh yes.
Oh ndio.
I'm glad Dr. Joyce Adu is here. Really, I long that you come. You have really touched my heart by coming, my daughter, from Australia. Thank you. I longed very much that you come.
Nimefurahia kwamba binti
wangu. That you listen to this.
Ya kwamba daktari Joy Adu amekuja. Hivyo basi.
It is not a movie.
Sio kanda ya video.
The Lord is not making a show.
Bwana afanye maonyesho tu.
There is eternity at stake.
Kuna umilele ambao unaambatana nayo.
Kuna hatari ya kukosa umilele.
Kuna hatari ya kukosa umilele.
Meaning the peligro is Spaniel, the danger of missing eternity.
Kumaanisha hatari ya kukosa umilele.
Meaning the Lord is rolling down everything and anything he can to catch your attention on eternity.
Ya kumaanisha kwamba Bwana analeta kila kitu ambacho anaweza kuleta ili kuteka umilele wenu kuteka umakinifu wenu kuhusiana na umilele.
He put me into a trance.
Akaniweka mahali.
And in a flash vision, I saw the new Jerusalem.
Akanifanya nilale, alafu ghafla binfu, akanisababisha nione Yerusalemu mpya.
From horizontal this time.
Kutoka mahali pa sambamba sasa hivi.
Then the voice of the Lord God spoke aloud.
Kisha sauti ya Bwana ikanena kwa sauti kubwa.
And he said,
naye akasema,
the eternal home of the righteous.
Nyumbani kwa milele kwa wenye haki.
And that's why I want us to step by step begin to address what is the instruction.
Ninataka hatua kwa hatua tuanze kushughulikia maagizo ni yapi.
What is the instruction the Lord wants you to take to the church in China, the church in Russia, the church in Ukraine, the church in Taiwan?
Ni maagizo yapi ambayo Bwana anataka uchukue katika kanisa la Uchina, kanisa la Rasi, la Urusi, kanisa la Taiwan?
And so,
naibo basi,
I'm going to add one vision live on TV.
Ninaenda kuongeza maono mengine moja, moja kwa moja katika runinga.
A contrast vision, contrast.
Maono ambayo ni kinyume.
That you may see the gravity and treasure of this.
Ili mpate kuona uzito na hazina ya hii.
One time,
wakati mmoja,
I had gathered some of you senior most pastors from all over the earth.
Nimewakusanya baadhi yenu wachungaji wa ngazi ya juu kutoka kote kote ulimwenguni.
Can somebody give Yvonne Oge some water, please? If you don't mind, Yvonne Oge.
Tumpatie Yvonne Oge maji, binti wangu.
Yes. Thank you. Focus on me now.
Munilenge sasa.
Some of you were among the people I gathered.
Baadhi yenu mlikuwa miongoni mwa watu ambao niliwakusanya.
In Nairobi at the headquarters.
Kule Nairobi katika makao makuu.
That same January.
Hiyo January.
Senior most leaders of church from all over the world.
Viongozi wa ngazi ya juu wa kanisa kote kote ulimwenguni.
To tell them what the Lord is saying.
Kuambia kile ambacho Bwana anasema.
That's why they came.
Hiyo ndio sababu walikuja.
So,
hivyo,
when I was preparing to go to them,
nilipokuwa najiandaa kwenda kwao,
because we had evening sessions.
Kwa sababu tulikuwa na hawamu za jioni.
We had evening sessions.
Tulikuwa na hawamu za jioni.
And so,
na hivyo basi,
I fell asleep and the Lord gave me a vision.
Nikalala na kisha Bwana akanipatia maono.
When I was preparing to go to them.
Nilipokuwa najiandaa kwenda kwao.
The meetings were in the evening.
Mikutano ilikuwa wakati wa jioni.
And that vision, which is the contrast of this, I want us to see.
Na hayo maono ambayo ni kinyume ya haya nataka tupate kuona.
Then we will begin the message tonight.
Kisha tutaanza ujumbe wa leo.
Listen to this.
Sikiliza haya.
In that vision,
katika hayo maono,
all of a sudden the rapture happened.
Ghafla binvu unyakuzi ukatendeka.
And the Lord made me know that the rapture has been taken.
Naye Bwana akanisababisha kujua kwamba unyakuzi umetendeka, watu wamechukuliwa.
And when I looked right in front of me,
na nilipotazama mbele zangu namna hii,
a beast appeared.
Mnyama wa hayawani akatokea.
A beast appeared.
Mnyama wa hayawani akatokea.
And when I was still looking at the beast with many heads,
na nilipokuwa namtazama huyo mnyama wa hayawani akiwa na vichwa vingi,
then all of a sudden he developed a fresh wound.
Kisha ghafla binfu akawa na jeraha mbichi.
And now I can give you some secrets here.
Na sasa naweza kuwapatia baadhi ya siri hapa.
That wound is not only on the head, but extends to the neck a little bit.
Hicho kidonda haiko tu katika shingo yake, lakini inaenda tu pia katika shingo.
Wacha mambo yako wewe. Tuko live, unababaika nini? So that wound is not only on the head, but comes a little bit to the neck.
Hicho kidonda hakiko kwenye kichwa peke yake, lakini kinaenea kidogo hadi kwa shingo.
And as I looked, I saw the flesh, listen, fresh wound, meaning open flesh and blood.
Hivyo nilipotazama nikaona kidonda hicho ni kibichi, kibichi kimefunuliwa na kiko na damu.
After that,
baada ya hiyo,
then I saw that the wound disappeared. Follow this.
Kisha nikaona kwamba kidonda kikatoweka. Fuatilia hii.
When the wound disappeared,
wakati kidonda kilipotoweka,
then I saw the following.
Kisha nikaona yafuatayo.
The beast,
huyo mnyama wa hayawani,
he now went to the people of God.
Sasa akaenda kwa watu wa Mungu.
And he was approaching them from the back.
Na alikuwa akiwaendea kutoka nyuma.
And he was taking his mouth.
Na alikuwa akichukua mdomo wake.
And biting them,
na kuwauma,
from above the waist, a little bit above,
kutoka juu ya kiuno kidogo tu.
Let me just pay attention to this first.
Hebu ni kama kinikie hii sasa.
Because I want everybody to be on this.
Kwa sababu nataka kila mtu apate kuwa katika hii.
Okay, she's well now. You can take her out to the fresh air. She's well now.
Yuko
you
sawa
can
sasa.
Carry her out, Harrison, take her out now with the rest. Kwambio, so that we can continue the message. In a hurry. Take her.
Peleke inje.
Kwambio. In a hurry.
Maharaka.
She's well now. Everything's okay.
Yuko sawa sasa. Kila
kitu. Take her to the oxygen out there. In a mbio. Faster. Thank you. 10 people. Thank you. She's okay now.
Yuko sawa sasa.
And give her something to drink.
Na mpatie kitu cha kunywa.
Now, once they've taken her, everybody focus on me now.
Wakati umesha mchukua, kila mtu mniangalie sasa.
Because of what I'm about to describe.
Kwa sababu ya kila macho karibu na kielezea.
Okay, mambo ya maji wachana unasumbua watu we Margaret. Ndakutupa nje. Keti chini milele. Everybody sit down and follow me here.
Kila mtu ketini chini na mnifuatilie hapa.
Keti aja keti, keti, keti. Milele, milele.
Keti milele.
Tuko live kwa TV, wacha mambo.
Tuko moja moja kwa runinga, wacha mambo.
You get this and you enter heaven also.
But
so now,
kwa hivyo sasa,
everybody now focused here.
Kila mtu sasa mnanitazama.
The beast,
mnyama wa hayawani,
after the wound healed,
baada ya kidonda kupona,
then now he went to God's people,
kisha sasa akawaendea watu wa Mungu,
and he was approaching them from the back, but with his teeth slightly above the waist,
na alikuwa akiwaendea kutoka nyuma na meno yake juu tu ya kiuno.
Look at this now, everybody.
Angalia hii sasa kila mtu.
Russia,
Urusi.
When he caught them from the back,
alipo wakamata kuwashika kutoka nyuma.
Look at this.
Angalia hii.
Pa, 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 pa. Burst in the head, burst in the stomach, burst in the legs, scattering the body.
Alikuwa anafanya pa, 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 pa.
Anawapiga, wacha mchezo wako.
Anapiga
na pasua kwa lami, wacha mchezo.
Anapigisha kwa lami, anapasua ubongo, anapasua tumbo. Na kupasua kichwa.
And then he said,
kisha akasema,
God tell them just as it is.
Nenda ukawambia tu kama vile ilivyo.
Don't change it, in other words, don't change it.
Kwa maneno mengine usibadilishe.
And then ask them,
alafu kisha uwaulize,
you are playing around with holiness in the church. Will you manage this?
Muna cheza cheza na utakatifu kanisani. Je, mutajimudu hii?
Mutaweza, can you somebody help him? Will you manage this?
Je, mutaweza kufaulu kwa hii?
Faulu tena, need something else.
Je, muna cheza cheza na
utakatifu. Mutaweza hii?
Je, mutaweza hii?
But when you look at the condition of the church,
lakini napoangalia hali ya kanisa,
but when you look at the condition of the church,
lakini unapoangalia
ya kwamba
unapoangalia hali ya kanisa,
but when you look at the condition of the church,
ya kwamba unapoangalia hali ya kanisa,
you see them playing around with the holiness of God as though when they enter the tribulation they are able to manage.
Unawaona wakicheza, wakicheza cheza na utakatifu wa Bwana, kana kwamba wakiingia katika dhiki kuu watajimudu, watafaulu.
So when I came out,
kwa hivyo nilipojitokeza,
I went to the senior church leaders.
Nikaenda katika viongozi wa ngazi ya juu wa kanisa.
And I described it as it is.
Na nikaielezea jinsi ilivyo.
That is where I want us to begin, because now you can see the contrast.
Hapo ndipo nataka tuanzie, manake sasa unaweza kuona utofauti.
You can see the contrast between entry into the new Jerusalem.
Unaweza kuona utofauti kadi ya kuingia katika Yerusalemu mpya.
And the contrast in being devoured by the beast.
Na utofauti wa kuraruliwa na mnyama wa hayawani.
And you see very clearly.
Na unaona waziwazi kabisa.
That the Lord is saying.
Ya kwamba Bwana anasema.
The book of Hosea chapter 5. Verses 14 to 15.
Kitabu cha Hosea mlango wa 5. Mstari wa 14 na 15.
The book of Hosea chapter 5.
Kitabu cha Hosea mlango wa 5.
Verses 14 and 15.
Mstari wa 14 na 15.
We read together.
Tunasoma pamoja.
Hallelujah.
Hallelujah.
Jesus is Lord.
Yesu ni Bwana.
Hosea chapter 5.
Hosea mlango wa 5.
If the translator will just move right, it will be very powerful. Anyway. So Hosea chapter 5, if you get there, we read together.
Hosea mlango wa 5, ukifika pale tusome pamoja.
That's where I want us to begin from tonight.
Hapo ndipo nataka tuanzie siku ya leo.
And like I told you, there's so much conversation.
Na kama vile niliwaambia kuna mazungumzo mengi
that we need to share.
Ambayo tunahitaji kushiriki.
He says the following.
Anasema yafuatayo.
Once you're there, amen.
Ukishafika pale sema amina.
He says the following.
Anasema yafuatayo.
Hosea chapter 5, 14, 15.
Hosea mlango wa 5 mstari wa 14 na 15.
He says, for I will be like a lion to Ephraim.
Anasema kwa maana nitakuwa kama simba kwa Ephraimu.
Like a great lion to Judah.
Kama simba mkubwa kwa Yuda.
I'll tear them to pieces.
Nitawararua vipande vipande.
And go away.
Na kuondoka.
I'll carry them off. And no one, with no one to rescue them.
Nitawachukua mbali na hakuna wa kuwaokoa.
Then I will return to my pavilion, Malaya.
Ndipo nitakaporudi mahali pangu.
Until they are born their guilt.
Mpaka watakapokubali kosa lao.
And seek my face.
Nao watautafuta uso wangu.
In their misery.
Katika taabu yao.
In their misery,
katika taabu yao,
they will seek me honestly.
Watanitafuta kwa bidii.
In other versions,
katika tafsiri zingine,
they will seek me early.
Watanitafuta mapema.
So what is the Lord saying here, blessed people?
Bwana anasema nini hapa watu wabarikiwa?
If you understand this,
ikiwa utaelewa hii,
and the key to this end time prophecy,
na lengo la msingi kuhusiana na unabii huu wa nyakati za mwisho,
is in the book of Daniel chapter 9.
Iko katika kitabu cha Danieli mlango wa 9.
Verses 24 to 27 we are not reading.
Mstari wa 24 hadi 27 hatusomi.
The key to this end time prophecy,
ile ya msingi kuhusiana na unabii huu wa nyakati za mwisho.
Everybody with me now.
Kila mtu pamoja nami sasa.
Is in Daniel chapter 9.
Iko katika kitabu cha Danieli mlango wa 9.
Verses 24 to 27, the 70 weeks of Daniel.
Mstari wa 24 hadi 27, zile majuma za 70 za Danieli.
And he says here.
Na anasema hapa.
That he will devour Israel.
Ya kwamba atawararua Israeli.
In other words,
kwa maneno mengine,
describing in Hosea chapter 5, 14, 15, that the rapture comes and then the tribulation. However, the tribulation is not for the church.
Anasema kwamba unyakuzi unakuja, anafukisha, viki inakuja, lakini viki sio ya kanisa.
That is where your instruction as a pastor, as a bishop, as a church leader, evangelist is.
Hapo ndipo maagizo yako yako kama mchungaji, askofu, mwinjilisti iko.
That the rapture comes.
Ya kwamba unyakuzi unakuja.
That the Messiah comes to take the faithful church.
Ya kwamba Masia anakuja kulichukua kanisa ambalo ni mwaminifu.
And I will define that church.
Na nitamwelezea huyo kanisa.
By the glorious garment I saw.
Kwa lile vazi la utukufu nililoliona.
In other words,
kwa maneno mengine,
that church is wearing the garment of righteousness.
Hilo vazi, hilo kanisa limevalia vazi la uhaki.
That is where your instruction is.
Hapo ndipo maagizo yako yako.
As a pastor,
kama mchungaji,
to run to your nations,
kukimbia kwa mataifa yenu,
and tell them,
na kuambia,
that the tribulation is not for the church.
Ya kwamba dhiki sio ya kanisa.
Why?
Kwa nini?
Because I have seen the exit of the church. Exit.
Kwa sababu nimeona kuondoka kwa kanisa, kuondoka kwa kanisa.
I have seen,
nimeona,
the departure of the church.
Kuondoka kwa kanisa.
The church,
kanisa,
departing the earth,
nikiondoka duniani.
In other words,
kwa maneno mengine,
that is where your instruction is.
Hapo ndipo maagizo yako yako.
To go and prepare the church in your nation for departure.
Kwenda na kuandaa makanisa katika mataifa yenu kwa ajili ya kuondoka.
In other words,
kwa maneno mengine,
he's saying in Hosea 5.
Anasema katika Hosea 5.
The scripture we are beginning with.
Andiko ambalo tunaanza nalo.
That when he came to Israel.
Ya kwamba alipokuja Israeli.
When he came to Israel,
alipokuja Israeli,
the hour of your visitation,
saa ya mtembeleo wako,
the hour of God's coming to you,
saa ya kukuja kwa Mungu kwako,
when God comes to you,
wakati Mungu anapokuja kwako,
he says,
anasema,
when your hour of visitation arrives,
wakati masaa yako ya mtembeleo inawadia.
If this were now,
ikiwa hii sasa,
creepers walking in Menengai 6,
iwete wakitembea katika Menengai ya 6,
blind eyes popping open left and right, everything is here cause,
macho za vipofu ikifunguka kushoto kulia, kila kitu kinaendelea hapa,
both ears popping open, they are sensitive,
masikio ya kiziwi yanazimbuka na kufunguka na yako sensitive.
Rain is falling in Ahmednagar,
mvua inanyesha Ahmednagar.
Rain is falling in Lima, Peru.
Mvua inanyesha Lima, Peru.
Kenya. Lagos, Nigeria. And all those countries where I have come and commanded heaven to open.
Na hizo nchi zote ambazo nimekuja na kuamrisha mbingu kufunguka.
He's saying, right now I am going to Lima, Peru. This is your hour. And I've already announced that when I get to Lima, Peru, on the rock is an open field where the big meeting is taking place. What is saying? I've seen myself standing, but it is a deadly thing.
Basi ni kitu cha kufisha.
For your hour of visitation to come.
Ya kwamba saa yako ya mtembeleo kuja.
Okay, saidiana na yeye, mwambie kitu ni ya hatari. Ana translate ujumbe nyingine kabisa. Mimi sitaki mwingine apeane ujumbe wa mtu mwingine. So,
kwa hivyo,
that is the hour of the cloud coming to you as you see now.
Ya kwamba ikiwa saa ya wingu wa Bwana kuja kwenyu sasa,
is the hour of your visitation.
Ni saa ya mtembeleo wako.
Everybody just focus on me now.
Kila mtu mnilenge sasa.
He's saying,
anasema,
it is a very deadly thing.
Ni kitu hatari kabisa.
Very dangerous.
Ya hatari kabisa.
For your hour of visitation to come.
Kwa saa yako ya mtembeleo kuja.
And then you fail to recognize the hour of your visitation.
Alafu wewe ukose kutambua saa yako ya mtembeleo.
And he's saying,
na anasema,
that when Israel did that,
wakati ya kwamba wakati Israeli walipofanya hivyo,
then I gave the prophecy of the war in Gaza.
Kisha nikapeana unabii wa,
that
ya kwamba
the Lord
ambaye kamwe hawiki
of Israel, it is Israel, the church is aside.
Wakati anapoendesha agenda ya Israeli, ni Israeli kanisa liko kando.
When he's running the agenda of the church, he will suspend the restoration of the throne of David.
Wakati ambapo anaendelesha agenda ya kanisa, atarejesha enzi ya Daudi.
The Lord is saying,
Bwana anasema,
in Hosea chapter 5,
katika Hosea mlango wa 5,
verses 14 and 15,
mstari wa 14 na 15,
regarding the instruction to the pastors about the rapture,
kuhusiana na maagizo kwa wachungaji kuhusiana na unyakuzi.
The Lord is saying,
Bwana anasema,
it is a dangerous thing,
ni jambo la hatari,
for your hour of visitation to come, and then you don't recognize,
kwa saa yako ya mtembeleo kuja, alafu kisha ushindwe kutambua.
But when Israel did that,
ya kwamba wakati Israeli walipofanya hivyo,
he diverted the mission.
Akapeleka mahali kwingine ile misheni.
And now he went to the Gentile church.
Na sasa akaenda kwa kanisa la watu wa mataifa.
And he said,
naye anasema,
therefore in the book of Daniel chapter 9 verse 27.
Hivyo basi katika kitabu cha Daniel mlango wa 9 mstari wa 27.
He said that tribulation is for Israel.
Anasema kwamba dhiki ni kwa ajili ya Israeli.
Because you know,
kwa sababu mwajua,
Daniel was asking, how long will you judge Israel?
Daniel alikuwa anauliza ni kwa muda gani utahukumu Israeli?
So you will complete the judgment.
Hivyo utakamilisha hukumu.
I have seen the tribulation.
Nimeona dhiki.
But the Lord is saying.
Lakini Bwana anasema.
He's saying here.
Anasema hapa.
That in the power
yule mnyama kuwagongesha chini na kuwararua wale watu.
He's saying
anasema,
that in the tribulation,
ya kwamba katika dhiki,
there is no protection for God's people.
Hakuna ulinzi kwa watu wa Mungu.
He's saying
anasema,
that the message you need to run with to Fiji,
kwamba ujumbe ambao unahitaji kukimbia nao kwenda Fiji,
the message you need to run with to Italy,
ujumbe ambao unapaswa kukimbia nao kwenda Italia,
is to tell them,
ni kuambia,
that please,
ya kwamba tafadhali,
prepare now and in holiness,
jiandaeni sasa na katika utakatifu,
and enter when that day comes,
na muingie wakati siku hiyo itakapowadia.
Because,
kwa sababu,
the beast will devour God's people.
Mnyama wa hayawani atawararua na kuwapasua watu wa Mungu.
I,
mimi,
I whose words of prophecy never fail.
Mimi ambaye maneno yangu ya unabii kamwe kabisa hayaanguki chini.
I have already seen the beast devouring God's people.
Tayari nimekwisha muona mnyama wa hayawani akiwapasua na kuwararua watu wa Mungu.
Daniel chapter 7.
Danieli mlango wa 7.
Hallelujah.
Hallelujah.
Kristo viene.
Kristo viene.
Con mucha gloria.
Con mucha gloria.
Con mucha poder.
Con mucha poder.
Él viene con su juicio también. Juicio. Con juicio. Even judgment, right? Hallelujah.
Hata hukumu. Hallelujah.
The book of Daniel, turn over there.
Kitabu cha Danieli geuka pamoja nami pale.
Daniel 7, read 20-21.
Kitabu cha Danieli 7, mstari wa 20-21.
And he says the following.
Naye anasema yafuatayo.
He says,
anasema,
I also wanted to know about the 10 horns on his head and about the other horn that came up before which 3 of them fell.
Pia mimi nilitaka kujua kuhusu zile pembe 10 juu ya kichwa chake na pia kuhusu ile pembe nyingine iliyojitokeza ambayo mbele yake zile 3 za mwanzoni zilianguka.
The horn that looked more imposing than the others,
ile pembe ambayo ilionekana kuvutia macho zaidi kuliko zile zingine,
and had eyes and a mouth that spoke boastfully,
na ambayo ilikuwa na macho na kinywa kilichonena kwa majivuno.
Verse 21.
Mstari wa 21.
As I watched, this horn was waging war against God's holy people.
Nilipoendelea kutazama pembe hii ilikuwa inapigana vita dhidi ya watakatifu.
And defeating them,
na kuwashinda,
until the ancient of days came,
mpaka huyo mzee wa siku alipokuja,
and pronounced judgment in favor of God's holy people,
na kutamka hukumu kwa kuwapa ushindi watakatifu wa Mungu,
the people of the Most High,
watakatifu wa yeye aliye juu sana.
And the time came when they possessed the kingdom,
na wakati ukawadia walipomiliki ufalme.
Another scripture we are starting with,
andiko lingine ambalo tunaanza nalo,
is the book of Revelation chapter 6, 9 and 11.
Ni kitabu cha Ufunuo mlango wa 6 mstari wa 9 hadi 11.
It says the following.
Anasema yafuatayo.
When he opened the fifth seal,
mwana kondoo alipoivunja ile lakiri ya 5,
I saw under the altar the souls of those who had been slain because of the word of God.
Nikaona chini ya madhabahu roho za wale waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu.
And he says,
naye anasema,
they were slain for the testimony of Jesus they had maintained.
Walichinjwa kwa ajili ya ushuhuda walioutunza wa Yesu.
They called out in a loud voice,
wakalia kwa sauti kuu,
how long, sovereign Lord,
wakisema hata lini e Bwana mwenyezi,
holy and true,
uliye mtakatifu na mwaminifu,
until you judge the inhabitants of the earth,
utawahukumu na kulipiza kisasi juu ya watu waishio duniani,
and avenge our blood,
kwa ajili ya damu yetu.
Then each of them was given a white robe,
kisha kila moja wao akapewa joho jeupe,
and they were told to wait a little longer,
na wakaambiwa wangoje kwa muda kidogo,
until the full number of their fellow servants, their brothers and sisters, were killed just as they had been killed.
Paka idadi ya ndugu zao na watumishi wenzao watakauawa kama wao walivyouawa itakapotimia.
Those two scriptures,
hayo maandiko mawili,
they tell you very clearly,
inakuambia waziwazi kabisa,
that you need to go back home,
ya kwamba unahitaji kurudi nyumbani,
and prepare the church in your countries,
na ukaandae makanisa katika nchi zenu,
and prepare in a hurry,
na uandae kwa haraka,
and in righteousness,
na katika uhaki,
and holiness,
na utakatifu.
Why?
Kwa nini?
Because when the tribulation comes,
kwa sababu wakati dhiki itakapokuja,
he says there will be no protection,
anasema kutakuwa na ulinzi,
for church,
kwa kanisa.
He's saying,
anasema,
that when they are devoured,
ya kwamba wakati wanararuliwa,
the holy saints of God,
watakatifu watakatifu wateule wa Mungu,
they have been butchered,
wamechinjwa,
and slaughtered,
na kuchinjwa,
and they cry out to the Lord,
na wanamulilia Bwana,
telling the Lord,
wakimwambia Bwana,
please,
tafadhali,
when will you do this? When will you revenge?
Nilini utafanya hivi? Nilini utalipiza kizasi?
For our blood.
Kwa ajili ya damu yetu.
Then you listen here.
Kisha unasikiliza hapa.
The voice of the Lord himself.
Sauti ya Bwana mwenyewe.
Answering them.
Ikiwajibu.
The Lord himself.
Bwana mwenyewe.
Saying,
akisema,
no, hold it a moment.
Hebu ngojeni kidogo.
I want the other Christians also to be slaughtered.
Ninataka wa Kristo wale wengine pia wachinjwe.
So then my question is very simple.
Basi swali langu ni rahisi sana.
Why?
Kwa nini?
Why is the church of Christ of this age playing around with holiness?
Ni kwa nini kanisa la Kristo la kizazi hiki linacheza cheza na utakatifu?
No, you not.
Je, hamujui kwamba?
But the Bible says.
Je, hamujui kwamba Biblia inasema?
In Hebrews 12:14.
Katika Waibrania 12:14.
That make every effort to live in peace with all men.
Ya kwamba jitahidini kuishi na amani na watu wote.
And to be holy.
Na ikuwa mtakatifu watakatifu.
Then he says.
Kisha anasema.
For without holiness.
Kwa maana pasipo utakatifu.
Nobody.
Hakuna mtu yeyote.
Nobody.
Hakuna mtu yeyote.
Will see the Lord.
Atakaye muona Bwana.
So the question is.
Basi swali ni.
You senior pastors seated here from many countries.
Enyi wachungaji wa ngazi ya juu mlioketi hapa kutoka mataifa mengi.
Why?
Kwa nini?
Why has the present day church rejected the holiness of God and taken another salvation that is mixed with sin?
Ni kwa nini kanisa la sasa limekataa utakatifu wa Bwana na limechukua utakatifu mwingine ama wokovu mwingine ambao umechanganywa na dhambi?
And he said,
anasema,
go to them,
nenda kwao,
and tell them as it is.
Na uambie jinsi ilivyo.
The cruelty as it is.
Ilikiwa mbaya jinsi ilivyo mbaya.
Revelation chapter 13.
Ufunuo 13.
Revelation chapter 13 from verse 1.
Ufunuo 13 tangia mstari wa kwanza.
He says,
anasema,
the dragon stood on the shore of the sea.
Yule joka akajikita katika mchanga ulioko ufuoni mwa bahari.
Remember, I have seen this vision.
Kumbuka nimeona maono haya.
I have seen how the dragon came and called the beast.
Nimeona jinsi ambavyo yule joka alivyokuja na kumuita mnyama wa hayawani.
He says the dragon stood on the shore of the sea and I saw a beast coming out of the sea.
Yule joka akajikita katika mchanga ulioko ufuoni mwa bahari, nami nikamuona mnyama akitoka ndani ya bahari.
It had 10 horns and 7 heads.
Mnyama huyo alikuwa na pembe 10 na vichwa 7.
With 10 crowns on his horns.
Akiwa na taji 10 kwenye hizo pembe zake.
And on each head a blasphemous name.
Na juu ya kila kichwa kulikuwa na jina la kukufuru.
Remember, I've seen this vision.
Kumbuka nimeona maono haya.
The beast I saw resembled a leopard.
Mnyama yule niliyemuona alifanana na chui.
But had the bear, the feet of a bear, the feet, the legs like a pear.
Lakini miguu yake ilikuwa ile kama ya dubu.
And the mouth like that of a lion.
Na kichwa chake kama cha simba.
The dragon gave the beast.
Ile joka likampa huyo mnyama.
Again he says.
Tena anasema.
The dragon gave the beast his power.
Dile joka likampa huyo mnyama nguvu zake.
And his throne.
Kiti chake cha enzi.
And great authority.
Na mamlaka makubwa.
And then the vision, remember now the second vision here says, one of the heads of the beast seemed to have been fatally wounded.
Na kumbuka sehemu ya pili ya maono hapa kuanzia mstari wa tatu. Kimoja wapo ya vichwa vya huyo mnyama kilikuwa kama kilichokwisha kupata jeraha la mauti.
He's saying.
Anasema.
That go to them.
Ya kwamba nenda kwao.
And tell them as it is.
Na uambie jinsi ilivyo.
Don't change it.
Usibadilishe.
The way I have shown you.
Jinsi ambavyo nimekuonyesha.
Go and tell them.
Nenda ukawaambie.
That the beast will devour God's people and overcome God's people.
Ya kwamba mnyama atawapata wararua watu wa Mungu na kuwashinda watu wa Mungu.
So then,
Ibo basi,
why has the present day church rejected righteousness?
Ni kwa nini kanisa la sasa limekataa uhaki?
Why?
Kwa nini?
Has the present day church from all over your countries?
Kwa nini kanisa la sasa kutoka katika nchi zenu zote?
Taken a sweet gospel.
Limechukua injili tamu.
That does not rebuke sin.
Ambayo haikemei dhambi.
A gospel of prosperity.
Injili ya ufanisi.
A modern gospel.
Injili ya usasa.
That appears to accommodate sin.
Ambayo yaonekana inakubaliana na dhambi.
Tell them.
Mwambie.
He will destroy.
Atawaharibu na kuangamiza.
Are they able to overcome him?
Je, wataweza kumshinda?
Are they able to stymili? Are they able to tolerate him?
Je, wataweza kumstymili?
Why is the church living as though they are longing to enter the tribulation?
Ni kwa nini kanisa linajiendeleza kana kwamba wanatamani kuingia katika dhiki?
Turn to me right to you, blessed people.
Geuka pamoja nami watu wabarikiwa.
To Psalm 27. Now I want to give you the mind of God.
Katika Zaburi 27 sasa nataka kuwapatia mawazo ya Mungu.
The mind of God.
Mawazo ya Mungu.
The mind of God.
Mawazo ya Mungu.
Turn with me, blessed people.
Geuka pamoja nami watu wabarikiwa.
Don't lower your voice, they need to hear you globally. The book of Psalm 27 verse 5.
Kitabu cha Zaburi 27 mstari wa 5.
Oh, Swahili is becoming an issue. Psalm 27 verse 5.
Zaburi 27 mstari wa 5.
The mind of the Lord.
Mawazo ya Bwana.
Once we get that, we will have entered the high seas.
Tukishafika pale basi tutakuwa tumeingia katika bahari kuu.
Psalm 27.
Zaburi 27.
I'm reading verse 5.
Nasoma mstari wa 5.
He says the following.
Anasema yafuatayo.
For in the day of tribulation.
Kwa kuwa katika siku ya shida.
For in the, many versions say the day of trouble. For in the day of trouble.
Kwa kuwa katika siku ya shida.
For in the day of tribulation.
Kwa kuwa katika siku ya shida.
He will keep me safe in his dwelling place.
Atanihifadhi salama maskani mwake.
And he will hide me in the pavilion of the shelter of his sacred tent.
Atanificha uvulini mwa hema yake na kuniweka juu ya mwamba.
He will hide me in the shelter of his sacred tent.
Atanificha uvulini mwa hema yake.
He will hide me in the tabernacle of his glory.
Ataniweka juu ya hema la utukufu wake.
And set me high upon a rock.
Na kuniweka juu ya mwamba.
That's why you are seated here.
Hiyo ndio sababu ambayo mumeketi hapa.
Because the Lord is saying.
Kwa sababu Bwana anasema.
Is saying.
Anasema.
That he has shown me the exit of the church.
Ya kwamba amenionyesha kuondoka kwa kanisa.
And that I should announce to you
ya kwamba ninapaswa kutangaza kwenu
that very soon the church will leave the sin
ya kwamba hivi karibuni kanisa litaondoka kwenye ulingo
that you may run to your countries ya, and tell them that prepare for departure
ya kwamba mukakimbia katika inchi zenu na muambie wajiandae kwa ajili ya kuondoka
and there is a particular way to prepare for departure
na kuna njia fulani ya kujiandaa kwa ajili ya kuondoka
you can tell for yourself in Kenya here
unaweza ukajiambia wewe mwenyewe hapa Kenya
but that process of preparing for departure is already on
ya kwamba mchakato huo wa kujiandaa kwa ajili ya kuondoka tayari unaendelea
it is repentance
toba
and turning away from sin
kugeuka kutoka kwa dhambi
changing the gospel from prosperity to the cross of the blood
na kubadilisha injili kutoka kwa ufanisi kwenda kwa msalaba na damu
the blood and the cross
damu na msalaba
that you see more than Europe has rejected.
Ambayo unaona Europa ya kisasa imekataa.
But Nigeria has rejected.
Ambayo Nigeria imekataa.
South Africa has thrown out.
Afrika Kusini imeitupa nje.
He's saying.
Anasema.
Very clearly.
Wazi wazi hapa.
That in the mind of God.
Ya kwamba katika mawazo ya Mungu.
The protocol of God Yahweh.
Ile itifaki yake Mungu Yahweh.
God's protocol for his people.
Ile itifaki ya Mungu kwa ajili ya watu wake.
Is that normally before
Ya, ya kwamba kwa kawaida kabla ya hukumu
God
Mungu
must first deliver his people out
lazima kwanza wakomboe watu wake waondoe nje
That's why you are seated here.
Hiyo ndio sababu ambayo mumeketi hapa.
That you may go back to Italy.
Ya kwamba mkarudi Italia.
And tell them the Lord has spoken with his servants about departure. Na, you also prepare for departure.
Na muambie kwamba Bwana amekwisha nena na watumishi wake kuhusu kuondoka. Nyinyi pia mjiandae kwa ajili ya kuondoka.
Don't remain here.
Usibaki hapa.
I will share the vision of those that remain.
Nitashiriki maono ya wale waliobaki.
Is that vision?
Katika hayo maono
the Lord spoke
Bwana akanena
in that vision I looked up
katika hayo maono nikaangalia juu
and I saw what I thought was the sun Saul
na nikaona kile ambacho nilidhani kwamba ni jua
because the rays were coming but they were coming like a dome so I said what type of sun
kwa maana ile miali ilikuwa inakuja kama mduara nikafikiria ni aina gani ya jua hili
And so,
Aipo basi,
and then after that he said,
Kisha baada hiyo akasema,
Look, the Messiah is coming.
Angalia Masihi anakuja.
And the church is not yet ready.
Na kanisa haliko tayari.
We published it all over the web.
Tulichapisha kote kote kwenye mitandao.
And we put it out there.
Na tukaiweka kule nje.
This vision here.
Haya maono hapa.
This vision of May 4th, the year 2014.
Haya maono ya May tarehe 4 mwaka wa 2014.
When I said prophecy alert,
niliposema kwamba onyo la unabii.
He said, "Look, the Messiah is coming."
Akasema tazama Masihi anakuja.
But the church out there is not ready.
Lakini kanisa kule nje haliko tayari.
And then,
kisha,
he made me turn left and I looked as though the ends of the ocean and there is a rainstorm coming.
Akanisababisha niangalie kushoto na kana kwamba mwisho wa bahari na kuna ile dhoruba ya mvua iko karibu kunyesha.
There is a storm coming at the other end of the ocean.
Kuna dhoruba ambayo inakuja katika mwisho ule mwingine wa bahari.
Because lightning did on that side like towards the end there.
Kwa sababu kulikuwa na miali ya radi kipiga namna hii katika upande ule mwingine.
And then in a moment,
alafu kwa kitambo kidogo,
I found myself in a moment,
kwa kitambo kidogo,
then instantly,
kisha ghafla binvu,
I found myself on the soil,
nikajipata kwenye mchanga,
and I was rolling on the soil,
na nilikuwa na bingiria kwenye mchanga,
I'm rolling on the soil,
nina bingiria kwenye mchanga,
and I am groaning,
na ninaugua,
I'm saying, It's a deep cry from inside. And gnashing my teeth and rolling on the soil.
Ni kilio cha kuombolea cha ndani na ninasaga meno yangu.
And then after that,
alafu kisha baada ya hiyo,
I woke up.
Nikaamka.
The Lord made me feel.
Bwana alisababisha nihisi.
What those that will fail to enter the rapture.
kile wale ambao watakosa kuingia katika unyakuzi,
what they will feel like,
kile ambavyo watahisi,
it's amazing.
Inashangaza.
The Bible is the only book that must be fulfilled to the letter as per scripture and verse.
Biblia ndicho kitabu cha pekee ambacho kitatimilizwa kwa herufi katika kila mstari.
Because
kwa sababu
it was really like a flash.
Ilikuwa ghafla binvu.
Like the lightning on that side, and it happened.
Kama umeme na mnaipia na ikatendeka.
The next thing I'm rolling on the soil.
Ji kitu kilichofuatia na bingiria kwenye udongo.
So the agony is unbelievable.
Kwa hivyo ile shida na taabu haiaminiki.
The remaining is unbearable.
Kule kubaki haiwezi kuvumilika kamwe.
That's why you are here.
Hiyo ndio sababu mko hapa.
That you may go tell your nations.
Ya kwamba mkaende mkayaambie mataifa yenu.
That Jesus you love so much.
Ya kwamba huyo Yesu mumpendaye sana.
Has now announced that he is coming.
Sasa amekwisha tangaza kwamba anakuja.
And now you need to prepare.
Na sasa mwahitaji kujiandaa.
And we are going to share the details of preparation.
Na tunaenda kushiriki vipengee vya maandalizi.
But you see here,
lakini waona hapa,
the protocol of God,
ile itifaki ya Mungu,
the mind of God,
mawazo ya Mungu,
God saying,
Mungu akisema,
that always and always,
ya kwamba kila wakati na kila wakati,
before his divine wrath comes,
kabla adhabu yake ije,
God Almighty,
Mungu mkuu mwenyezi,
always delivers his people,
kila wakati anawakomboa watu wake.
We know that too well,
tunajua kwamba vyema kabisa,
in scripture,
katika maandiko.
We know, for example, Enoch.
Tunajua kwa mfano Enoki.
Enoch, when the Lord took Enoch.
Enoki wakati Mungu alimchukua Enoki.
Enoch walking faithfully with God.
Enoki alitembea kwa uaminifu na Mungu.
He was renowned for his faithfulness.
Alijulikana kwa uaminifu wake.
Walking with Yahweh.
Akitembea na Yahweh.
Faithfully.
Kwa uaminifu.
Until the Lord raptured him.
Hadi Bwana akamnyakua.
And ever since then.
Na tangia wakati huo.
Enoch became the symbolism.
Enoki akafanyika mfano
of the church.
Wa kanisa.
That will be exonerated from death.
Ambalo litaepuka kifo.
The people that will not see death.
Watu ambao hawataona kifo.
And will enter glory.
Na wataingia utukufu.
But you see that Enoch is raptured right before the divine judgment of the floods.
Lakini unaona kwamba Enoki ananyakuliwa kabla ya ule.
Okay, so we will change translators now. I think Hilda is around. Take it. Is she around? Oh, take it. You are there and you are not taking. You are more superior to him in translation. Hallelujah.
Hallelujah.
You see that Enoch is taken up. Is taken before the wrath.
Ananyakuliwa kabla ya hukumu.
Before the floods appear.
Kabla mafuriko kuja.
So the Lord is saying this now.
Hivyo basi Bwana anasema hivi sasa.
Everybody focus on me.
Kila mtu mnilenge.
He's saying that there are three groups of people.
Anasema kwamba kuna vikundi vitatu vya watu.
He said one group is represented by Enoch. They do not see the judgment. They are raptured before.
Anasema kwamba kikundi cha kwanza kinawakilishwa na Enoki, ya kwamba hawaoni hukumu, wananyakuliwa kabla.
And then he says,
alafu anasema,
another group,
kikundi kingine,
is symbolized by those that perish in the judgment.
Inawakilishwa na ashiria na wale ambao wanaangamia katika hukumu.
When the floods come,
wakati mafuriko yanapokuja,
and then they perish,
kisha wanaangamia.
And he says another group, the third group,
kisha anasema kwamba kikundi kingine, kikundi cha tatu,
are those the Lord secures within the judgment.
Ni wale ambao Bwana anawalinda katika hiyo hukumu.
And the Lord is saying,
Bwana anasema,
but for you are the church,
ya kwamba kwenu ninyi kama kanisa,
just prepare and enter.
Ninyi jiandaeni tu mwingie.
Because we have seen clearly,
kwa sababu tumeona kwa wazi kabisa,
they are crying for revenge,
ya kwamba wanalilia kulipiza kisasi.
But the Lord himself is saying by voice,
lakini Bwana mwenyewe anasema kwa sauti,
but no,
ya kwamba hapana,
I want your fellow brothers and sisters to be slaughtered first. God longs for them to be slaughtered.
Ninataka ndugu zenu na dada zenu wapate kuchinjwa kwanza. Bwana akitamani kwamba wapate kuchinjwa.
That is the meaning of that vision.
Hiyo ndio maana ya hayo maono.
The Lord saying,
Bwana akisema,
I have seen the departure of the church.
Ya kwamba nimeona kuondolewa kwa kanisa.
He's saying,
anasema,
that this kind of message,
ya kwamba aina hii ya ujumbe.
Should change your attitude towards holiness.
Yapaswa kubadilisha mtemwandoko yenu kuelekea kwa utakatifu.
Should change your moral conduct.
Yapaswa kubadilisha tabia zenu.
Should make you take your Christian salvation much more seriously.
Yapaswa kusababisha kuchukulia wokovu wenu wa Kikristo kwa njia kumaanisha zaidi.
Because it's saying,
kwa sababu wanasema,
for without holiness,
kwa maana bila utakatifu,
nobody,
hakuna mtu,
in Finland,
katikula Finland,
will see the Lord.
Atakaye mbwana bwana,
but without holiness,
ya kwamba bila utakatifu,
nobody in Sweden,
hakuna mtu kula Sweden,
or nobody in Copenhagen,
ama hakuna mtu kula Copenhagen,
in Rwanda,
na Rwanda,
will see the Lord.
Atakaye mbwana Mungu,
this is serious.
Hili nyeti kabisa.
You are sitting here serious.
Suka kwenu hapa ni nyeti sana.
It's about eternity.
Inahusiana na umilele.
You are coming here.
Kuja kwenu hapa.
And witnessing Christ's walk.
Na mkishuhudia viwete wakitembea.
En masse.
Kwa utele na wingi.
Your mic is too sharp. Is there another? Creepers walking.
Viwete wakitembea.
En masse.
Kwa wingi na utele.
It's not a movie.
Sio filamu.
He's saying.
Anasema.
It's about the eternity of your nation.
Inahusiana na umilele wa mataifa zenu.
And he's saying.
Na anasema.
In God's divine protocol.
Katika mpangilio wa Mungu wa kiungu.
God's divine order.
Mpangilio wa Mungu wa kiungu.
He always delivers his people first.
Kila mara yeye huwakomboa watu wake kwanza.
That's why you are here.
Ndio sababu mko hapa.
That you may tell Moscow.
Ili kwamba mpate kuambia Moscow.
That God.
Ya kwamba Mungu.
Delivers his people before judgment.
Yeye anawakomboa watu wake kwanza kabla ya hukumu.
Therefore prepare for departure.
Hivyo basi jiandaeni kwa ajili ya kuondoka.
Genesis 19:22.
Kitabu cha Mwanzo 19:22.
Don't worry, we're going to get deeper now into the instruction you're going to write down, right?
Msijali, tutaingia sasa katika vilindi kwa muda usio kwa mrefu, mtaandika chini.
Kweli maagizo ambazo mtaandika chini kupeleka kwa mataifa zenu.
Kututaingia katika vilindi ya yale maagizo ambayo mtaandika chini kupeleka kwa mataifa zenu.
Hallelujah.
Hallelujah.
He says,
anasema,
Genesis 19, I'm reading 22.
Kitabu cha Mwanzo 19 na somo 22.
But flee there quickly.
Lakini kimbilia hapo kwa haraka.
Because I cannot do any judgment until you reach it.
Kwa sababu siwezi kufanya hukumu yoyote mpaka ufike huko.
But flee there very fast.
Lakini ukimbilia huko kwa haraka.
Because I cannot do anything until you arrive there.
Kwa sababu siwezi kufanya jambo lolote mpaka ufike huko.
You see God's mind.
Unaona nia ya Mungu.
God does not intend to punish the church in the tribulation, no.
Mungu kama katu hakusudi kuliadhibu kanisa katika majira ya dhiki, la hasha.
You have accepted Jesus.
Ninyi mmemkubali Yesu.
Can we be to Revelation chapter 3 step by step?
Tokeni pamoja nami kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 3 hatua kwa hatua.
God's mind.
Nia ya Mungu.
How God has brought you here because he is crying for the people in your country.
Jinsi ambavyo Mungu amewaleta hapa kwa sababu anawalilia watu walio katika mataifa yenu.
He is crying for the souls of the people in Bogota.
Analilia nafsi za watu wa Bogota.
That they love Jesus.
Ya kwamba wanampenda Yesu.
And they must be given the opportunity to prepare very well for the glorious coming of the Messiah.
Lakini lazima wapawe nafasi na fursa ya kujiandaa vyema kabisa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masiha.
The mind of God.
Nia ya Mungu.
Regarding the rapture and the tribulation.
Kuhusiana na unyakuzi na pia majira ya dhiki.
Revelation chapter 3, blessed people.
Kitabu cha Ufunuo sura ya 3, watu wabarikiwa.
Those tuned in at home, we can read together.
Wale mnaosikiliza kutoka nyumbani tunaweza kusoma kwa pamoja.
Now, this is a beautiful scripture.
Sasa hili ni andiko la kupendeza.
Because in this scripture the Lord lays out a benchmark, a standard for the rapture of the church.
Kwa sababu katika andiko hili Bwana anaweka kiwango kipimio kwa ajili ya unyakuzi wa kanisa.
Can you reduce her sharpness just a little notch because of the my speakers here? And the Revelation chapter 3 blessed people.
Kitabu cha Ufunuo sura ya 3 watu wabarikiwa.
We are going to read verse 10.
Tutasoma mstari wa 10.
But to give it context, I'll come back from verse 3.
Lakini kuipatia muktadha, nitarudi tena mstari wa 3.
From verse 7.
Nitaanza mstari wa 7.
Verse 10 says.
Mstari wa 10 anasema,
since you have kept my command to endure patiently.
Kwa kuwa umeshika amri yangu ya kuvumilia kwa saburi.
I will also keep you from the hour of trial that is going to come on the whole known world to test the inhabitants of the earth.
Nitakuondoa, nitakutoa hata utoke katika saa ku- jaribiwa inayokuja ulimwenguni pote ili kuwajaribu wote wakao duniani.
That is amazing.
Hiyo yashangaza.
The mind of God.
Mawazo ya Mungu.
The protocol of God.
Itifaki ya Mungu.
Before the judgment of God come.
Kabla hukumu ya Mungu kuja.
The Lord Almighty saying.
Bwana Mungu mkuu mwenyezi yasema.
He says very clearly here.
Anasema kwa wazi kabisa hapa.
That there is a people.
Ya kwamba kunao watu.
The world will be divided into two people.
Dunia itagawanywa kwa vikundi viwili vya watu.
And he say.
Na anasema.
That there is a people.
Ya kwamba kuna kikundi cha watu.
That will keep God's command faithfully.
Ambao watashika amri za Mungu kwa uaminifu.
Fielmente.
Kwa uaminifu.
And I know it's too hot. I need to finish very fast for you. Don't worry. He's saying that there are two types of people.
Anasema kwamba kuna aina mbili ya watu.
There are those.
Kuna wale.
That will keep his command faithfully.
Ambao watashika amri zake kwa uaminifu.
He says, since you have kept my command.
Anasema kwamba kwa kuwa umeshika amri yangu.
Even you.
Hata wewe.
You then want to know.
Hivyo basi utataka kujua.
What is God's command?
Je, amri ya Mungu ni gani?
What is the command he's talking about here?
Je, hii ni amri gani anayozungumzia hapa?
That he's saying you must keep faithfully.
Ambaye anasema kwamba lazima uishike kwa uaminifu.
And because you have kept his command faithfully, to endure patiently.
Hivyo basi kwa kuwa umeishika amri yangu kwa uaminifu na kuvumilia kwa saburi.
He says, I also will keep you from the hour of trial.
Anasema kwamba nami pia nitakuondoa utoka. Katika saa ya kujaribiwa.
He says it is related.
Anasema ya kwamba inaambatana.
And to how you keep his command.
Kulingana na jinsi ambavyo unaweka amri zake.
That if you are faithful to him.
Ya kwamba ikiwa wewe ni mwaminifu kwake.
And obedient to him.
Na mtiifu kwake.
He will reward you.
Basi atakutuza.
The entire Bible is full of God promising reward to obedience.
Biblia yote nzima imejaa Mungu akiahidi kuzawadi utiifu.
So it's absolutely within the lineage, the line is lined up with the mind of God.
Hiyo basi inaambatana kabisa sawasawa na nia mawazo ya Mungu.
Let me say.
Na anasema.
That there is an hour of trial. What does it mean to keep you from?
Ya kwamba kunayo saa ya kujaribiwa. Je, inamaanisha nini kukuondoa kutoka kwa?
What is the meaning of the Lord saying, I also will keep you from?
Je, maana yake Mungu kusema ya kwamba mimi pia nitakuondoa utoke kwa ni nini?
And he says, from the hour, he's not saying I'll keep you through, no.
Hasemi ya kwamba nitakulinda ndani ya la hasha.
He's saying I'll keep you from, what from?
Anasema ya kwamba nitakuondoa kutoka kwa.
From the hour of trial.
Kutoka kwa saa ya kujaribiwa.
That is a future event.
Hilo ni tukio linalokuja.
That is going to come.
Ambalo litakuja.
And he's saying.
Anasema ya kwamba.
To the whole earth.
Kwa ulimwengu wote mzima.
Therefore listen to me.
Hivyo basi mnisikilize.
You would want to know.
Utataka kujua.
What is that hour of trial?
Je, hiyo saa ya kujaribiwa ni gani?
That the Lord is talking about.
Ambayo Bwana anazungumza kuhusu.
But he says. For his people that are faithful to him. He will keep them from.
Ambayo anasema ya kwamba kwa watu wake ambayo ni waaminifu kwake. Atawalinda wapate kutoka kwayo.
You would want to know that hour of trial.
Utataka kujua hiyo saa ya kujaribiwa.
That hour of wrath.
Hiyo saa ya ghadhabu.
That is going.
he says, listen, come to the whole known world. Total mundo. No tiene lugar para esconder. Total mundo.
There
is nowhere to hide.
And
so when we read the book of Psalm
27
verse
5,
and we saw the Lord promising to take his people and hide them in the pavilion of his tabernacle. In other words, he was saying that that hiding place, that shelter of God, that pavilion of his glory is not on this earth. And I have seen them going and entering the cloud eternally. Did you understand? I thought before we make an advancement, we must understand the mind, the mente de Dios, the mind of God. Because our God is so just.
He's
very fair. And he's saying here that he has a plan for the church. And he's saying here to keep them from the hour of trial that is going in future, going to come to the whole world to test the inhabitants of the earth. So what does it mean, the whole world? It means exactly that, total mundo. And he's saying, coming to test the inhabitants of the earth. What does it mean to test the inhabitants of the earth? Look at this now. Who are the inhabitants of the earth if at all we are saying that the tribulation is not for the church? You'll see them in the book of Revelation. You can see them in Revelation 17 verse 8, Revelation 13. There are many scriptures that define the inhabitants of the earth. The book of Revelation, the inhabitants of the earth, he refers to the rebellious.
Anamaanisha waasi.
He refers to those who have rejected the saving grace of Jesus. For me, I understand that the church has not rejected the saving grace of Jesus. I understand very well that the church has accepted Jesus. What is the point? To receive Jesus, be born again. Then for the Lord to take you and punish you and crush you in the tribulation. That's why you are sitting here today. That you may go back to your nations and tell the Iglesia Amada, the beloved church of Christ, tell them the Messiah is coming. You need to prepare the way. And you see here very clearly, blessed people, that the inhabitants of the earth are those who have settled on the earth, the dwellers dwelling on the earth. They are actually enemies of God. They have settled and accepted the earth with his sinfulness. In fact, you'll find that they are persecuting the church. And so, having seen the mind of God, can we now look at the transformation that I promised? And I bless you, my translator. Nothing against you, really. You know, you will see glory, I've told you, my son. In the name of Jesus. Hallelujah.
Hallelujah.
So how about the transformation? Because now we have seen that it is not God's intent to get you born again and crush you in the tribulation. Not at all. So now, in that vision,
katika maono hayo,
I have preached a sermon
nimehubiri mafundisho
up to 3 o'clock in the night.
Hadi saa 9 usiku.
The bishops are sitting here. Some of the bishops were here.
Maskofu wamekaa hapa, baadhi ya maskofu wako hapa.
And then I sit and fall asleep on the chair.
Halafu nikakaa kwenye kiti nikalala usingizi.
About 12 meters away.
Yapata mita 12 umbali hivi.
Then he says, go tell these people.
Kisha akasema nenda waambie watu hawa.
That when the rapture takes place.
Ya kwamba unyakuzi utakapotendeka.
They will have bodies like mine.
Watakuwa na miili za utukufu kama wangu.
And then,
halafu,
when I look at him there,
nilipomtazama akiwa pale,
he thought, you see the glory alone. It's like the glory alone there.
Nikana kwamba unaona utukufu peke yake tu pale.
He is totally glorious.
Yeye ni wa utukufu kabisa kamilifu.
So what is the message there?
Hivyo basi je, ujumbe pale ni upi?
We saw very clearly.
Tuliona kwa wazi kabisa.
That in the scripture that rolls out the cascade of the rapture.
Ya kwamba katika andiko ambalo linaibua mchakato wa unyakuzi.
The coming of the Messiah.
Kuja kwa Masiya.
That scripture celebrates certain milestones.
Hiyo andiko linasherekea hatua kadha wa kadha.
And one of them we saw.
Na moja wapo tuliona.
Is that there must be a snatching away.
Ya kwamba ni lazima kuwapo na kunyakuliwa.
Another one we saw.
Na jingine ambalo tuliona.
Is that there is an inevitable transformation that must happen in you.
Ya kwamba ni lazima kunao kuyale mabadiliko ambayo hauwezi kukwepa. Ambayo lazima ipate kutendeka ndani mwako.
Now read with me right away the book of 1 Corinthians chapter 15. Bless the people, time is not on our side.
Soma pamoja nami watu wabarikiwa kwenye kitabu cha Korintho wa kwanza sura ya 15. Watu wabarikiwa, hatuna muda.
Hallelujah.
Hallelujah.
Jesus is Lord.
Yesu ni Bwana.
So that you may go to tell them.
Ili kwamba upate kwenda kuambia.
That there is a greater prize.
Ya kwamba kunayo zawadi kubwa kabisa.
That there is a nobler calling for their lives than this life.
Ya kwamba kunao mwito wa juu zaidi katika maisha yao kuliko maisha ya hapa duniani.
1 Corinthians chapter 15, if you get time, read real quick.
Kitabu cha Korintho wa kwanza sura ya 15 tukipata nafasi tusome kwa haraka.
From verse 50 says.
Kwanza mstari wa 50 yasema.
It says the following. I declare to you brothers and sisters that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God.
Anasema kwamba ndugu zangu ni semala ni hili. Nyama na damu haviwezi kurithi ufalme wa Mungu.
Nor does the perishable inherit the imperishable.
Wala kuharibika kurithi kutoharibika.
Verse 51 he says, listen, I tell you a mystery.
Mstari wa 51 anasema sikilizeni.
Can you sit down permanently, eternally, don't get up again. That is the last time I've spoken with you on this matter. Okay, so it says the following.
Anasema yafuatayo.
I declare to you brothers and sisters.
Nisemalo ni hili ndugu zangu na dada zangu.
That flesh and blood cannot inherit the kingdom of God Almighty.
Ya kwamba nyama na damu haviwezi kurithi ufalme wa Mungu mkuu mwenyezi.
Nor does the perishable inherit the imperishable.
Wala kuharibika kurithi kutoharibika.
Verse 51 of 1 Corinthians 15.
Mstari wa 51 wa kitabu cha Korintho wa kwanza sura ya 15.
It says, listen, I tell you a mystery.
Anasema kwamba sikilizeni ninawaambia
hivi. We will not all sleep.
Sote hatutalala.
But we will all be changed.
Lakini sote tutabadilishwa.
So in another scripture that describes the rapture of the church.
Na katika andiko jingine ambalo linaelezea unyakuzi wa kanisa.
The Lord again celebrates the change, the transformation.
Bwana mara tena anasherehekea yale mabadiliko mageuzi.
And he says in a flash, in the twinkling of an eye.
Na anasema kwamba ghafla katika kufumba na kufumbua kwa jicho.
At the last trumpet.
Katika parapanda ya mwisho itakapolia.
For the trumpet will sound.
Kwa kuwa parapanda Japan na Italia.
And the dead will be raised imperishable.
Na wafu watafufuliwa na miili isiyoharibika.
And we will be changed.
Nasi tutabadilishwa.
So when will that transformation take place? At the last trumpet.
Hivyo basi je, haya mabadiliko yatatendeka wakati gani? Wakati wa parapanda ya mwisho kulia.
Not the last trumpet among the trumpets of judgment, not at all.
Sio parapanda ya mwisho miongoni mwa zile parapanda matarumbeta za hukumu, la hasha.
It cannot be.
Haiwezekani.
The trumpet, the last trumpet among the trumpets of the judgment of the tribulation, not at all.
Tarumbeta ya mwisho miongoni mwa zile tarumbeta.
Haitakuwa.
Haitakuwa tarumbeta ya mwisho miongoni mwa zile tarumbeta za hukumu katika majira ya dhiki, la hasha.
Because if you later get time and you read 1 Thessalonians chapter 5, he says many will be saying peace, 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 then destruction will surprise them.
Kwa sababu baadaye ukipata nafasi alafu usome kwenye kitabu cha Thessalonika wa kwanza sura ya 5, unapata ya kwamba wengi watakuwa wanasema ya kwamba amani, 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 lakini hakutakuwepo na amani, wataharibiwa.
Suddenly destruction destroys them.
Ghafla binvu uangamizi utawapata.
So that means there was peace, people, the world was normal like this.
Hiyo inamaanisha ya kwamba kulikuwepo na amani, dunia ilikuwa kawaida kama hii.
And then suddenly the rapture takes place and then everything goes down south.
Halafu ghafla binvu unyakuzi unatendeka, halafu kila kitu kinaenda mrama.
Otherwise,
la sivyo,
if it were the last trumpet within the tribulation, then guess what? Which peace is there at that time?
Kama ingelikuwa tarumbeta
ya mwisho. All the other six trumpets are not peace, right?
Kama ingelikuwa tarumbeta ya mwisho kati ya zile tarumbeta za majira ya dhiki, basi kuna amani gani katika majira hayo ya dhiki?
So very serious blessed people.
Hivyo basi nyeti kabisa watu wabarikiwa.
This transformation is what I want to handle now and the instruction the Lord is transmitting to you, to your nation.
Hivyo basi haya mageuzi ndio ambayo nataka kushughulikia sasa hivi na yale maagizo ambayo Bwana anapeana kwenu na kwa mataifa yenu.
Because when he said,
kwa sababu aliposema,
let me just give you some things off head.
Wacha niwapatie tu baadhi ya mambo kutoka kwa kichwa tu.
When he said, go tell these people.
Aliposema ya kwamba nenda waambie watu hawa.
That when the rapture takes place, they will have bodies like mine.
Ya kwamba unyakuzi utakapotendeka, watakuwa na miili kama wangu.
The first thing that you understood.
Jambo la kwanza ambalo unaelewa.
I saw that he had a glorious body.
Niliona ya kwamba alikuwa na mwili wa utukufu.
So you could tell that he is saying, go tell them they will have glorious bodies like my glorious body.
Hivyo basi ungetambua ya kwamba anasema ya kwamba nenda waambie ya kwamba watakuwa na miili za utukufu kama mwili wangu wa utukufu.
Number two.
Jambo la pili.
You quickly understood.
Kwa haraka kabisa waelewa.
But therefore, he is saying, go tell them that I will deliver the promised glory.
Hivyo basi nenda waambie ya kwamba nitawaletea, nitaleta utukufu ulioahidiwa.
Number three.
Jambo la tatu.
You could tell very clearly.
Ungeweza kutambua kwa wazi kabisa.
That the promised glory is already in scripture.
Ya kwamba utukufu ulioahidiwa tayari iko katika Biblia.
In Romans chapter 8 from verse 17, it celebrates the promised glory. For as long as you suffer with the Christ, you share in the suffering of the Christ, you'll share in the glory of the Christ.
Kwenye kitabu cha Warumi sura 8 mstari wa 17 kuendelea, unaona ya kwamba anaahidi wa utukufu. Anasema ya kwamba mradi tu upate kushiriki katika mateso ya Kristo, hivyo basi utaweza kushiriki katika utukufu wa Kristo.
And so the promised glory is already promised in the Bible.
Hivyo basi utukufu uliohaidiwa tayari imeahidiwa katika Biblia.
And so,
kwa hivyo basi,
why then?
Basi kwa nini?
On October 18th, 2023.
Tarehe 18th, 2021.
October 18th, 2021. Why then would he come now to tell me by voice?
Jani kwa nini basi aje kuniambia kwa sauti?
That you go tell them.
Ya kwamba wewe nenda uambie.
That when the rapture takes place.
Ya kwamba unyakuzi utakapotendeka.
They will have bodies like mine.
Watakuwa na miili kama wangu.
That you go tell them.
Ya kwamba wewe nenda uambie.
That when the rapture takes place.
Ya kwamba unyakuzi utakapotendeka.
They will have glorious bodies like mine.
Watakuwa na miili za utukufu kama wangu.
That you go tell them.
Ya kwamba wewe nenda uambie.
That when the rapture takes place.
Ya kwamba unyakuzi utakapotendeka.
I'll deliver the promised glory.
Italeta utukufu ni
wangu. Why would he say so?
Je, kwa nini aseme hivyo?
But now the rapture is there.
Wakati ambapo unyakuzi sasa umekaribia.
It can only be true.
Inaweza kuwa tu kweli.
That he must have seen.
Ya kwamba ni lazima awe aliona.
But why the church has the promised glory,
ya kwamba,
promised to her. calls us. Ea Focando and Ultra calls us.
Ya kwamba
Orita Iglesia Focando and Ultra calls us.
Ya kwamba
causes del mundo de dinero de carne.
Ya kwamba
causes dulce. He's saying,
anasema,
that while the church has the promise of glory,
ya kwamba wakati ambapo kanisa linalo ahadi ya utukufu,
and yet we know too well, the Messiah knows, that even you know, that the promised glory is the greatest treasure God has ever laid before the church.
Ilhali tuwajua vyema kabisa na pia Masiha anajua na wajua ya kwamba ahadi ya utukufu ndio hazina kubwa sana kabisa ambayo imewekwa itiwa kanisa.
And then he's saying,
basi anasema, tazameni hili sasa.
I felt
that
in that vision of October 18, 2021,
ya kwamba katika maono haya tarehe 18 Oktoba mwaka 2021,
I thought the Messiah was saying,
nikara kwamba Masiha alikuwa na,
you run to these people,
ya kwamba wewe kimbia kwa watu,
they are about to humiliate me again,
ya kwamba wako karibu kuniaibisha tena.
Why?
Kwa nini?
Why are they about to humiliate him again?
Tena kwa nini wako karibu kumwaibisha tena?
But he has promised the ultimate.
Ya kwamba ameahidi leo kwa kabisa.
A glorious body.
Mwili wa utukufu.
And you know too well.
Na mjua vyema kabisa.
That promise of a glorious body.
Ya kwamba ahadi hiyo ya mwili wa utukufu
is literally the promise of eternity with God.
Kimsingi.
Literally.
Kimsingi ni ahadi ya umilele.
And it says in scripture,
na anasema katika maandiko,
that for as long as you suffer with the Christ,
ya kwamba mradi tu utaseka pamoja na Kristo,
that for as long as you share in the suffering of Christ, ya, Romans chapter 8,
ya kwamba mradi tu ushiriki katika mateso ya Kristo, Warumi sura ya 8.
And it says,
na anasema,
that the present day church,
ya kwamba kanisa la majira
haya, is about to humiliate you,
wako karibu kumwaibisha,
they are focusing horizontal,
wamelenga kwa vitu vya dunia.
They are focusing horizontally.
Wamelenga kwa vitu vya hapa chini.
The latter glory is a focus vertically.
Utukufu wa nyakati za mwisho ni kulenga juu.
The promise of the eternal glorious body.
Ahadi ya mwili wa utukufu wa milele.
I know they have rolled out transfiguration, everything, Kakamega, there so that you may get a little glimpse, a little glimpse, a little glimpse.
Anasema,
that the promise of glory that God is promising to share in his divine nature with you.
Ya kwamba ahadi ya utukufu ambayo Bwana anaahidi kushirika katika asili yake ya kiungu pamoja nanyi.
That is like a scandal.
Hiyo ni kama kashfa.
How can the Holy God,
je, Mungu mtakatifu awezaje,
now promise to share in his divine protocol with the immoral world, a homosexual generation.
Sasa nawezaje kuahidi ya kwamba nataka kushiriki katika utukufu wake na kizazi ambacho ni sherati kabisa ambacho kina maadili.
In Brazil we are battling homosexuality.
Kule u Brazil tunapigana na ushoga.
Where 3 out of 5 young men are gay.
Mahali ambapo wavulana watatu miongoni mwa watano ni mashoga.
In the whole world.
Katika ulimwengu wote mzima.
They celebrate a whole month.
Wanasherehekea mwezi wote mzima.
Gay pride.
Wanasherehekea lile gwaride la mashoga.
So we are talking about a homosexual generation.
Kwa hivyo tunazungumza kuhusiana na kizazi cha mashoga.
How can God then send me now to tell them he intends to share in his divine glory with them, divine nature with them, divine protocol with them?
Je, Mungu basi je anawezaje kunituma na kuili kwamba nije niwaambie kwamba anakusudia kushiriki katika utukufu wake pamoja nanyi, katika mpangilio wake utukufu pamoja nanyi?
The Lord must have seen.
Lazima Mungu awe aliona.
That they were focused on other things.
Ya kwamba walikuwa wamelenga katika vitu vingine.
And he said,
na akasema,
run and tell.
Ya kwamba kimbia uambie.
You cannot.
Hamuwezi.
The highest treasure.
Hazina ya juu zaidi.
Ever promised.
Ambaye imewahi kuahidiwa.
Is the glory.
Ni utukufu.
That you may share in the glorious body.
Ya kwamba mpate kushiriki. kushiriki katika mwili wa utukufu.
And get to enter the rapture of the church.
Na kupata kuingia katika unyakuzi wa kanisa.
And get to enter everlasting life with God.
Na kupata kuingia katika maisha ya milele na Mungu.
And get to enter the eternal kingdom of heaven.
Na kupata kuingia katika ufalme wa milele na Mungu.
Because the opposite of that.
Kwa sababu kinyume cha hiyo.
Is the lake of fire.
Ni ziwa la moto.
And so he says.
Kwa hivyo basi anasema.
But there is a serious instruction.
Ya kwamba kuna ya maagizo yaliyo nyeti.
To the church.
Kwa kanisa.
On the mere fact that there is a transformation on that day.
Kwa kauli tu ya kwamba kuna ya mabadiliko mageuzi katika siku hiyo.
And that's why in Philippians chapter 3 verse 20-21. Philippians chapter 3, turn with me there.
Kitabu cha Filipi sura ya 3 mgeuke pamoja nami pale.
Time flies.
Wakati unakimbia kwa haraka.
I'll just summarize it for you if you don't mind.
Nitatilia tu katika muhtasari iwapo mtajali.
Philippians chapter 3.
Kitabu cha Filipi sura ya 3.
Verses 20 and 21 it says.
Mstari wa 20 na 21 asema.
We read it together.
Tuisome pamoja.
But our citizenship is in heaven.
Lakini wenyeji wetu uko mbinguni.
And we eagerly await a savior from there.
Nasi tunamngojea kwa hamu na ghamu mwokozi kutoka huko.
The Lord Jesus Christ.
Bwana Yesu Kristo.
Who by the power that enables him to bring everything under his control will transform our lowly corruptible bodies so that they may be like his glorious body.
Ambaye kwa uwezo ule ambao kwa huo aweza hata kuvitisha vitu vyote chini yake ataubadili mwili wetu wa unyonge ili upate kufanana na mwili wake wa utukufu.
That is severe.
Hii ni nyati kali.
That is serious.
Hii ni nyati ya kumaanisha.
Because why is it serious?
Kwa sababu kwa nini ni nyati ya kumaanisha?
He's saying.
Anasema.
That when it comes to the entry of the church.
Ya kwamba inapofikia kuingia kwa kanisa.
For the Lord now to bring the holy church into glory.
Kwa Bwana sasa kuleta kanisa takatifu ndani ya utukufu.
He has kept nothing away from you.
Haja epusha chochote mbali nanyi.
He's saying maximum power.
Anasema kwamba nguvu kuu kamilifu.
And he's saying that the power required to transform the sinner from the fall.
Anasema kwamba ile nguvu ambayo inatakikana inahitajika ili kubadilisha watenda dhambi kutoka kwa mwanguko.
That the sinner may enter the glorious kingdom of God.
Ili kwamba mtenda dhambi apate kuingia katika ufalme wa utukufu wa Mungu.
That power nobody has.
Nguvu hizo hakuna mtu aliye nazo.
Except the Lord Jesus.
Isipokuwa Bwana Yesu.
And he's saying.
Anasema.
That the Lord Jesus has that power.
Ya kwamba Yesu anazo hizo nguvu.
And the power to glorify your mortal, immoral, corruptible body.
Na nguvu za kubadilisha na kutukuza miili zenu za kufa zinazoharibika za kisharati.
Is a power nothing less than the very power of creation.
Za nguvu zingine zozote isipokuwa tu zile nguvu halisi za umbaji.
It will take the power he used to create.
Atachukua zile nguvu alizotumia kuumba.
The power he used to create the sun.
Nguvu alizotumia kuumba jua.
The power he used to create the planets.
Nguvu ambazo alitumia kuumba masayare.
And put them under his control.
Na kuziweka chini ya udhibiti wake.
He's saying that power of creation is the one that can create a new being.
Anasema
a new creation.
Anasema kwamba hizo nguvu za umbaji ndizo ambazo zinaweza kuumba umbaji mpya kiumbe kipya.
This is serious.
Hii ni nyati kabisa.
Then run to them.
Anasema kwamba kimbia kwao. Na waambie.
But look.
Ya kwamba tazama.
Please.
Tafadhali.
Don't humiliate me.
Tafadhali msiniaibishe.
There is the promised glory.
Kuna ahadi ya utukufu.
You can persevere just a little longer.
Unaweza kuvumilia kidogo tu zaidi.
Don't humiliate me.
Msiniaibishe.
If you think about the promised glory.
Ukifikiria tu kuhusiana na ahadi ya utukufu.
You should persevere.
Wapaswa kuvumilia.
That Jesus may be rewarded on that day.
Ili kwamba Yesu apate kutunzwa siku
hiyo. He said, run to them.
Anasema kimbia kwao.
I have watched them over the years.
Nimewaangalia miaka hizi zote.
They are focused on the gospel of money.
Wamelenga kwa injili ya pesa.
They are saying, sow a seed and get a miracle. They are selling the blood of Jesus.
Wanasema panda mbegu ili upate muujiza. Wanauza damu ya Yesu.
They are selling the blood of Jesus at market price.
Wanauza damu ya Yesu kwa bei ya sokoni.
Why?
Kwa nini?
Because the entire earth, they are now horizontally focused.
Kwa sababu dunia nzima sasa wamelenga tu hapa chini.
They want to know.
Wanataka kujua.
How can they quickly live better on the earth?
Watawezaje kuishi kwa haraka vyema hapa duniani?
And the Lord is saying, He never promised a good life on this earth.
Oh, yes.
In many cases, if there is something Jesus promised, He promised dhiki, He promised trouble. He's saying you will be persecuted. You will be abused.
Mutatukanwa.
You will be rejected, forsaken.
Mutakataliwa, mutatutelekezwa.
And that's why.
Ndio sababu.
In that transformation that you see defined in 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 18.
Katika haya mageuzi ambayo muone kwamba imetambulishwa kwenye kitabu cha Thessalonika wa kwanza sura yake 4, 13 hadi 18.
That transformation now, when you open it up, he's saying that it should instruct the church that you don't belong to the earth.
Anasema kwamba haya mageuzi unapoifunua zaidi, anasema kwamba yapaswa kuelekeza na kuambia kanisa kwamba ninyi sio wa hapa duniani.
The earth will continue becoming destroyed more.
Dunia itaendelea kuharibiwa zaidi na zaidi.
Remember, I prophesied the Ukraine war.
Kumbukeni kwamba nilitabiri vita vya Ukraine.
And I've given a prophecy.
Urusi wanatupa ile bomu ya kwanza ya nuklia na inagonga France kwanza alafu baada ya sekunde tatu hivi inagonga tena Ujerumani.
We belong to another kingdom.
Sisi ni wa ufalme mwingine.
The kingdom of God.
Ufalme wa Mungu.
And he's saying this.
Na anasema hivi.
He's saying.
Anasema.
That he has promised this.
Ya kwamba ameahidi hili.
You must now take it to your churches in China, all over, everywhere and tell them that there is a greater promise.
Ya kwamba sasa lazima muipeleke kule Uchina kila mahali na kuambia kwamba kuna ahadi kubwa zaidi.
The Lord has promised glory.
Bwana ameahidi utukufu.
Which is bigger than money on this earth.
Ambayo ni kubwa zaidi kuliko pesa hapa duniani.
Kwa 1 John chapter 3 verse 2.
Kitabu cha Yohana wa kwanza sura 3 mstari wa 2.
He says the following about the transformation.
Anasema ifuatayo kuhusiana na haya mageuzi.
1 John.
Kitabu cha Yohana wa kwanza.
Be quick.
Kwa haraka kabisa.
Chapter 3 verse 2.
Sura 3 mstari wa 2.
It says the following.
Anasema ifuatayo.
Dear friends.
Wapenzi.
Now we are children of God.
Sasa sisi ni watoto wa Mungu.
And what will be has not yet been made known.
Lakini bado haijadhihirika tutakavyokuwa.
But we know that when Christ appears.
Lakini tujue kuwa Kristo atakapodhihirishwa.
We shall be like him.
Tutafanana na yeye.
We shall see him as he is.
Kwa maana tutamuona kama alivyo.
Verse 3.
Mstari wa 3.
All who have this prophecy, this hope, this promise.
Kila mmoja mwenye unabii huu, mwenye tumaini hili, mwenye
imani. They purify themselves just as he is pure. The Lord is saying that the instruction is return to purity. That the message of the rapture should be able to purify you, to return the church to purity. And he says
na anasema,
that you will be able to be like we don't want to discuss that.
Hatutaki kujadili hiyo, kuzungumzia hiyo.
Because there are many questions not yet answered, right?
Sababu kuna maswali mengi ambayo bado hayajajibiwa.
As he says,
kama anavyosema,
he says you will have a glorious body like Christ.
Anasema kwamba mtakuwa na mwili wa utukufu kama wa Kristo.
That body is not susceptible to sin.
Na mwili huo kama katu haipati dhambi.
Is not susceptible to disease.
Haiwezi kupata magonjwa.
Is not susceptible to lust.
Haiwezi kupata tamaa.
Disease, obesity, everything else. And he's saying, however, there are many things that are not yet defined. For example, how fat it will be, how short, how tall, how thin, there are many things there.
He's
saying that the scripture that rolls out the vision that I saw on that January 15th, 2017.
Andiko ambayo linaibua mchakato wa maono haya ambayo niliona tarehe 15 15 January mwaka 2017.
It promises eternity with Christ.
Inaahidi umilele pamoja na Kristo.
And that when you take this to Australia and your countries, that God has promised eternity with Christ.
Ya kwamba mtakapopeleka hii kule Australia katika mataifa yenu na makanisa yenu, ya kwamba Mungu ameahidi umilele pamoja na Kristo. Anasema
it should be able to disconnect from any comforts, disconnected from any comforts that this world has presented.
Ya kwamba inapaswa kukutenganisha kabisa na starehe zozote ambazo dunia hii imeleta.
Romans chapter 14 verse 8.
Kitabu cha Warumi 14 mstari wa 8.
Run with me there.
Kimbia pamoja nami pale.
Romans chapter 14 verse 8.
Kitabu cha Warumi sura 14 mstari wa 8.
It says the following.
Anasema yafuatayo.
Book of Romans chapter 14 verse 8.
Kitabu cha Warumi sura 14 mstari wa 8.
It says.
Anasema.
If we live.
Kama tukiishi.
We live for the Lord.
Tunaishi kwa ajili ya Bwana.
And if we die.
Nasi pia tukifa.
We die for the Lord.
Tunakufa kwa Bwana.
So whether we live or die.
Kwa hiyo basi kama tukiishi au kama tukifa.
We belong to the Lord.
Sisi ni mali ya Bwana.
And he's saying.
Na anasema.
That is such a promise.
Ya kwamba hiyo ni ahadi kubwa.
That must dissuade you from everything else.
Ambayo paswa kukutenganisha na kitu kingine chochote kile.
Because he's saying.
Kwa sababu anasema.
That we are purchased by Christ.
Ya kwamba sisi tumenunuliwa na Kristo.
The present day church.
Kanisa la majira haya ya leo.
They want to live as though Christ does not own them.
Wanataka kuishi kana kwamba Kristo hawamiliki.
But here he says.
Lakini hapa asema.
That if you live, you live for Christ.
Ya kwamba kama ukiishi unaishi kwa ajili ya Kristo.
And when you die.
Na ukifa.
You also go be with Christ.
Pia unaenda kukua pamoja na Kristo.
So eternally you are with Christ.
Kwa hivyo basi milele uko pamoja na Kristo.
So who are these?
Hivyo basi joe, hawa ni kina nani?
That he promised.
Amba aliahidi.
That they will spend eternity with Christ.
Ya kwamba watadumu watakaa katika umilele na Kristo.
You see very clearly.
Mnaona kwa wazi kabisa.
Right from creation.
Moja kwa moja katika kuanzia uumbaji.
When God breathed his life into man.
Wakati Mungu alipopuliza maisha yake ndani ya binadamu.
You see his intent to spend eternity with man.
Unaona kusudia lake la kudumu katika umilele pamoja na mwanadamu.
You see very clearly.
Mnaona kwa wazi kabisa.
That when Jesus came and you received him in your heart, living with him, walking with him.
Ya kwamba Yesu alipokuja na ukampokea moyoni mwako, unaishi pamoja naye, unatembea pamoja naye.
That is God expressing his intention to live with you eternally.
Huyo ni Mungu anayedhihirisha kusudio lake la kuishi pamoja na wewe milele.
You see clearly.
Mnaona kwa wazi kabisa.
That when the Holy Spirit came upon you.
Ya kwamba wakati Roho Mtakatifu alipokuja juu yako.
That is God saying to you.
Huyo ni Mungu anayesema kwako.
I want to live with you eternally.
Ninataka kuishi na wewe milele.
And he's also saying.
Na pia anasema.
That the same is true.
Ya kwamba jambo hilo ni kweli pia.
If you reject him.
Ya kwamba ukimkataa.
If you are rejecting holiness.
Kama unakataa utakatifu.
Like the present day church.
Kama vile kanisa la majira haya.
According to the Lord.
Kulingana na Bwana.
You are putting forth an application before him.
Wewe unaweka wazi kabisa kila kibali ombi mbele zake.
To tell him.
Na kumwambia.
That you don't want to live eternally forever with him.
Ya kwamba wewe kama hautaki kuishi milele pamoja naye.
And he says.
Na anasema.
He normally grants it.
Yeye kwa kawaida anakupatia.
If you don't want to live with him eternally.
Kama hautaki kuishi na yeye milele.
He will grant it.
Atakupatia.
And so who are these?
Hivyo basi je, hawa ni kina nani?
That the Lord promises that they will live with him forever.
Ambaye Bwana anaahidi kwamba wataishi pamoja naye milele.
In this tremendous vision of the entry of the church.
Katika maono haya makuu ya ajabu ya kuingia kwa kanisa.
He say.
Anasema.
These people are already living with Jesus here.
Watu hawa tayari wanaishi pamoja na Yesu hapa.
Eternally.
Milele.
If you tell him that you want to slaughter him for the cross, for the faith, he will allow you to slaughter him.
Atakubali umchinje.
But he will not renounce Jesus.
Lakini kama hata mkana, hata mkata Yesu.
So they are already with Jesus eternally.
Hivyo basi tayari wako na Yesu milele.
So you cannot say you're going to be unfaithful now, and then on that day you'll be faithful.
Hivyo basi kama hawezi kusema kwamba utakosa kuwa mwaminifu sasa hivi, alafu siku hiyo utakuwa mwaminifu, la hasha.
In other words,
kwa maneno mengine,
right now you can see them.
Sasa hivi unaweza kuona.
You'll see that church is always persecuted.
Utaona kwamba kila wakati hilo kanisa ndilo linateswa.
She's always rejected by the world.
Wanakataliwa kabisa na ulimwengu.
She's forsaken by this system here.
Anakataliwa na kutengwa kabisa na mitindo hizi hapa.
She's abused for holiness.
Anatukanwa kwa ajili ya utakatifu.
She's being blackmailed.
Anapakwa tope.
Ridiculed and mocked.
Anakejeliwa na kudhihakiwa.
Whenever Jesus is being mocked, she is being mocked with Jesus.
Wakati wote Yesu anapokejeliwa, naye pia anakejeliwa pamoja na Yesu.
That church.
Hilo kanisa.
Then he says,
halafu anasema,
that there is the being caught up.
Ya kwamba kuna kule kunyakuliwa.
And at the end in verse 18,
na pale mwisho mstari wa 18,
of 1 Thessalonians chapter 4,
ya Wathesalonike wa kwanza sura ya 4,
he said, wherefore comfort one another with these words.
Anasema kwamba kwa hivyo, farijianeni kwa maneno haya.
In other words,
kwa maneno mengine,
when I saw them go up,
nilipowaona wakienda juu,
death will never touch them again.
Kamwe kato kifo hakitawahi waguza tena.
And that is the good news you are taking to your countries.
Na hiyo ndio habari njema ambayo mnapeleka kwenye mataifa zenu.
That the Lord has spoken with me about the exit of the church.
Ya kwamba Bwana amenena pamoja nami kuhusiana na kuondolewa kwa kanisa.
And that those that will be raptured,
ya kwamba wale ambao watanyakuliwa,
death will never touch you again.
Kamwe kato kifo hakitawahi kukuguza tena.
I want to finish with one thing. Let me finish now, everybody. I'm finishing with one thing.
Ninamaliza na kitu kimoja sasa kila
and then we'll get on our way.
Halafu tutaenda sasa.
1 Thessalonians chapter 4 again.
Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 tena.
But this time verse 15.
Lakini mara hii mstari wa 15.
The book of 1 Thessalonians, blessed people.
Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, watu wabarikiwa.
Step by step.
Hatua kwa hatua.
Just a moment, hold it a moment, I finish this. 1 Thessalonians chapter 4, now verse 15.
Wathesalonike wa kwanza sura ya 4, sasa mstari wa 15.
But to give you a context as I begin to wind down on this,
ya kwamba kuwapatia muktadha ninapoanza kumalizia katika hili,
I gave a prophecy.
Nilipeana unabii.
That when I come to Menengai 4, Menengai 6 rather, I beg your pardon, they are all Menengais, but 6 is different, right? Hallelujah.
Hallelujah.
Well, that when I come to Menengai 6,
nilipeana unabii ya kwamba nitakapokuja Menengai ya 6,
I said,
nilisema,
I will simply walk in with the Lord.
Nitaingia tu ndani pamoja na Bwana.
And when I gave that prophecy, you recorded it, you transmitted it, you broadcast it, you disseminated.
Na wakati nilipeana unabii huo, mulirekodi, mukaiandika, mukaipeperusha, mukasambaza.
The same tongue.
Ulimi uo huo.
That gave the prophecy of the Russian war.
Ambao ulipeana
Ukraine, the war in Ukraine.
plenary of the Senate, we have chambers. There are chambers where you meet and then you go together to the session.
Halafu nilikuwa nazungumza pamoja naye katika chumba pale kabla uingie katika ule ukumbi wa seneti. Kuna chumba maalum pale,
vyumba,
kuna vyumba maalum pale,
in that room actually. And so,
kwa hivyo,
and I told him,
kisha nikamwambia,
please, can you tell Netanyahu to prepare for war?
Tafadhali mwambie Netanyahu ajiandae kwa ajili ya vita.
War is coming.
Vita vinakuja.
Until it came.
Hadi ikaja.
That is serious, blessed people.
Hiyo ni nyeti kabisa, watu wabarikiwa.
And so listen to me now.
Kwa hivyo basi mnisikilize sasa.
There are many guarantees.
Kunazo hakikisho nyingi.
That the prophecy I have given will be fulfilled.
Ya kwamba unabii ambao nimepeana utatimilizwa.
But I want to give you just a few that you may take home.
Lakini nataka kuwapatia tu chacha ili kwamba mpate kupeleka nyumbani.
That you may go tell the people of your country, your countrymen.
Ili kwamba mpate kwenda kuambia watu wa nchi zenu, wananchi wenzenu.
That you that are tuned in may also know that these words of my tongue must be fulfilled.
Ili kwamba ninyi mnaosikiliza pia kupitia masafa mbalimbali mpate kujua kwamba haya maneno ya ulimi wangu lazima itimilizwe.
Hapa njini, eni ambao munatazama kwenye runinga.
Hata eni, ninyi ambao munatazama kwenye runinga. Mpate kujua kwamba, haya maneno ya ulimi wangu lazima yatatimilizwa.
Listen to this now.
Sikilizeni hii sasa.
1 Corinthians chapter 4, we are finishing now.
Wa Korinto wa kwanza sura ya 4 tunamaliza sasa.
We are finishing with this mega prophecy of all prophecies.
Tunamaliza na huu unabii mkubwa kabisa juu ya unabii zote.
It says from verse 13, I want to begin from 13 to contextualize.
Ninataka kuanzia mstari wa 13 ili kwamba kuitilia katika muktadha.
He says, brothers and sisters,
anasema kwamba lakini ndugu na dada zangu,
we do not want you to be uninformed about those who sleep in death.
Hatutaki mkose kujua kuhusiana na wale waliolala mauti.
So that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope.
Ili msije mkahuzunika kama watu wengine wasiokuwa na tumaini.
For we believe that Jesus died and rose again.
Kwa kuwa tunaamini kwamba Yesu alikufa na kufufuka.
And so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him.
Hivyo tunaamini kwamba Yesu, Mungu atamleta pamoja na Yesu wale waliolala mauti katika yeye.
That is serious.
Hiyo ni nyeti kabisa.
He's saying,
anasema,
the hope of the Christian,
tumaini la Kristo,
the hope of the church,
tumaini la kanisa,
is the death and resurrection of Jesus.
Ni kifo na ufufuo wa Yesu.
That the foundation of our lives, the distinction between us and the world, is the death and resurrection of Jesus.
Ya kwamba msingi wa maisha yetu, tofauti yetu sisi na ulimwengu, ni kifo na ufufuo wa Yesu.
He's saying,
anasema,
that the difference between us and the world is the cross and the blood of Jesus.
Ya kwamba tofauti kati yetu sisi na ulimwengu ni msalaba na damu ya Yesu.
And then he's saying,
kisha anasema,
that death is sleep.
Ya kwamba kifo ni kulala.
When people sleep, they do what?
Watu wanapolala ufanya nini?
When
they wake up.
Wanamka.
There you go now.
Hapo ulipo sasa.
He's saying death is not the end.
Anasema kifo sio mwisho.
You must prepare the church for life after this.
Lazima muandae kanisa kwa ajili ya maisha baada ya haya.
He said,
anasema,
that when you die,
ya kwamba utakapokufa,
according to Hebrews 9:27,
kulingana na Waebrania 9:27,
death is merely a door,
ya kwamba kifo ni mlango tu,
a door to the realm of eternity,
mlango wa kuingia katika nyanja ya umilele,
a door to the judgment of God,
mlango wa kuingia katika hukumu ya Mungu,
a door to accountability,
mlango wa kuingia katika kuwajibika.
So go prepare the church.
Hivyo nendeni muandae kanisa.
For the life after this life.
Kwa ajili ya maisha baada ya maisha haya hapa.
Because you have heard.
Kwa sababu mmesikia.
That the Lord has spoken with me. About the rapture. The coming of the Messiah. The snatching of the church. Confiscation of the church.
Ya kwamba Bwana amezungumza pamoja nami. Kuhusiana na unyakuzi. Kuhusiana na kuondolewa kwa kanisa. Kuhusiana na kubebwa kupelekwa juu mbinguni kwa kanisa. Kubadilishwa kwa kanisa.
Now.
Sasa.
He's saying, therefore, just that mere verses 13 and 14 should now cause us to be heavenly focused.
But
this life is temporary.
It's
come to an end.
Anasema, tu peke yake, ya paso kutufanya tulenge mbinguni, kwa sababu maisha haya hapa duniani ni muda mfupi.
Whether you live in a sophisticated country like Italy, with the best doctors in the world, the best hospitals in the world, but he's saying, that life must one day come to an end.
Hata kama unaishi katika kataifa lililoendelea sana kabisa kama vile Italia ambalo lina madaktari wa ngazi ya juu kabisa waliobora na hospitali zilizobora, maisha hayo lazima itafika mwisho.
That everybody gets to die.
Ya kwamba kila mtu atakufa.
Then he says here.
Kisha asema hapa.
Verse 15.
Mstari wa 15.
According to the Lord's own word.
Kulingana na neno la Bwana mwenyewe.
We tell you that we were still alive.
Tunawaambia kwamba sisi ambao bado tuko hai.
And are left until the coming of the Lord.
Tutakaobaki hadi kuja kwake Bwana.
Will certainly.
Hakika.
Certainly.
Hakika.
Will certainly not precede those who have fallen asleep in him.
Hakika yake, hatutawatangulia wale waliolala mauti katika yeye.
He lays there the certainty of the rapture.
Anaweka wazi pale uhakika wa unyakuzi.
I bless you eternally, my son Herbert.
Ninakubariki sana milele mwanangu.
Bishop Herbert from Sao Paulo.
Askofu Herbert kutoka
Fernando.
Fernando kutoka Sao Paulo.
Can you put there him talking about the rain?
Waweza kumweka pale akizungumza kuhusiana na mvua?
I know it will take them longer. But anyhow.
Hata hivyo.
He say.
Anasema.
Eldise. Okay. He's saying.
Anasema.
That there is a guarantee.
Ya kwamba kunao uhakika.
There is a guarantee that my prophecy will be fulfilled.
Kunao hakika dhibitisho ya kwamba unabii wangu lazima utatimilizwa.
If there is anything you are taking home.
Iwapo kuna jambo lolote la kushikilia sana na kupeleka nyumbani.
Is that the prophecy I have given you about the coming of the Messiah must be fulfilled.
Ni ya kwamba unabii ambao nimewapatia kuhusiana na kuja kwa utukufu kwa Masia lazima itatimilizwa.
Why?
Kwa nini?
Because he say,
kwa sababu anasema,
this promise of rapture,
ahadi hii ya unyakuzi,
is according to the Lord's own word.
Ni kulingana na neno la Bwana mwenyewe.
The Lord is saying,
Bwana anasema,
that we understand very well,
ya kwamba tunaelewa vyema kabisa,
the authoritative nature of God's own word.
Ile asili ya mamlaka na nguvu za maneno ya Mungu mwenyewe.
By God's own own word, I say that when I walk in into Menengai 6, I will not need to pray. I'll just need to walk in with God, and there'll be a nuclear tsunami of healings. And you saw. The Lord did not even want me to kneel down and pray, not at all. I'm trying to kneel down, deaf ears are here. I've just arrived, deaf ears have opened here. Another
one here.
In order to fulfill God's own word. Now listen to this.
Sasa sikilizeni haya. Anasema.
So it is with the rapture of the church.
Ndivyo ilivyo na unyakuzi wa kanisa.
That the rapture of the church is not the words of mankind.
Ya kwamba unyakuzi wa kanisa sio maneno ya mwanadamu yeyote.
Margaret, give me 2 waters. Thank you, my daughter. Let her come. Let her give. You can take the 2 waters and give the senior police officers who are here. Thank you so much. If there is Fanta, grab it from there. Whatever. So, he says that the rapture is not according to the words of man.
They are
according to God's own word. And yet, God's own word. The authoritative nature of God's own word we all know. Thank you. The two. Thank you. Can you sit down now? Thank you. Pass over there. Thank you.
Asante.
The authoritative nature of God's own word.
Asili ya mamlaka ya neno la Mungu mwenyewe.
The authoritative nature of God's own word.
Asili ya mamlaka ya Mungu, maneno ya Mungu mwenyewe.
We know very well.
Tuajua vyema kabisa.
We know that in the beginning there was no earth and there was no heaven.
Tuajua ya kwamba hapa mwanzo hakukuwepo na dunia wala hakukuwepo na mbingu.
But by God's own authoritative word.
Lakini kulingana na mamlaka ya neno la Mungu mwenyewe.
The Lord said.
Bwana akasema.
Don't show the back. My back, the Lord will hurt you. You know that you're in this ministry for a long time. You have been here for a long time. You're not a child, right? So,
kwa hivyo,
there was no heaven, there was no earth.
Hakukuwa na mbingu, wala hakukuwa na dunia.
But when God spoke His own authoritative word.
Lakini wakati Mungu alipozungumza neno la Mungu lenye mamlaka mwenyewe.
He said, "Let there be heaven and earth."
Akasema kwamba na iwapo mbingu na dunia.
And today,
na leo hii,
by God's own authoritative word.
Kwa mamlaka ya neno la Mungu mwenyewe.
There is heaven and earth.
Kuna mbingu na kuna dunia.
Oh yes.
Ndio.
Oh yes.
Ndio.
You know too well.
Mwajua vyema kabisa.
The nature of God's authoritative word. God's own word.
Asili ya mamlaka ya neno la Mungu mwenyewe.
When he created man, he says, "Let us create man."
Alipo mumba bin Adam, alisema kwamba, wacha na tumumbe mwanadamu.
And right now,
na sasa hivi,
I can see you are called Wandera, you are Italian, His Excellency, you are also Italian, I can see people.
Ninaweza kuona watu, ninaweza kuona unaitwa Wandera, ninaweza kuona wewe ni Mwitalia, mheshimiwa Mwitalia, ninaweza kuona watu asilia.
Ako according to God's own word, you are existing today.
Kulingana na neno la Mungu mwenyewe, munaishi leo.
Out of nothing, from nothing.
Kutokana na utupu kabisa, bure kabisa, kukwepo na chochote.
The prophecy I have given must be fulfilled.
Unabii ambao nimepeana lazima sharti litimie.
Because it's according to God's own word.
Kwa sababu ni kulingana na neno la Mungu mwenyewe.
It shall be the vision I have shared with you.
Alinionyesha maono nimeshiriki na nyinyi.
God's own word.
Neno la Mungu mwenyewe.
He promised.
Aliahidi.
That he would bring the Lamb of God.
Ya kwamba atamleta mwana kondoo wa Mungu.
That the Lamb of God would come and die for the sin of man.
Ya kwamba mwana kondoo wa Mungu atakuja na kufa kwa ajili ya dhambi za wanadamu.
Isaiah talked about it in Isaiah 53:53.
Isaiah alizungumza kuihusu kwenye Isaiah sura yake 53.
And that word
na hilo neno
was fulfilled.
Likatimilizwa.
The Messiah came.
Masia alikuja.
And died.
Na akafa.
And resurrected.
Akafufuka.
As promised.
Kama ilivyoahidiwa.
There are many generations.
Kuna vizazi vingi.
That did not see the coming of the Messiah.
Ambao hawakuona kuja kwa Masia.
The book of Hebrews chapter 11.
Kitabu cha Waebrania sura yake 11.
Verses 35 to 40.
Mstari wa 35 hadi 40.
It says.
Anasema.
Hebrews chapter 11.
Waebrania 11.
35.
35.
Women received back their dead.
Wanawake walipokea watu wao waliokuwa wamekufa.
Raised again to life.
Wakafufuliwa.
There were others who were tortured.
Lakini kulikuwa na wengine walioteswa.
Refusing to be released.
Na wakakataa kufunguliwa.
So that they may gain an even better resurrection.
Ili wapate ufufuo ulio bora zaidi.
That time.
Wakati huo.
The Messiah has not yet come.
Masia hakuwa amekuja.
But according to God's own word.
Lakini kulingana na neno la Mungu mwenyewe.
He was promising here.
Alikuwa anaahidi hapa.
To the Old Testament saints.
Kwa wale wateule watakatifu wa Agano la Kale.
That the Messiah would come.
Ya kwamba Masia atakuja.
And the Messiah would die on the cross.
Na Masia atakufa msalabani.
And that when he dies, he would resurrect and bring forth an even better resurrection.
Na kwamba atakapokufa, atafufuka na kuleta ufufuo ulio bora zaidi.
In other words,
kwa maneno mengine,
not like the resurrection of Lazarus.
Sio kama ule ufufuo wa Lazaro, hapana.
A resurrection.
Ufufuo.
Whereby.
Ambapo.
When you resurrect, you don't die again.
Unapofufuka, hautakufa tena.
The glorious resurrection of Jesus.
Ufufuo utukufu wa Yesu.
This is according to God's own word. The Old Testament saints are simply listening to what is coming. They have not seen him come.
Hili,
not yet.
Hii ni kulingana na neno la Mungu mwenyewe. Watakatifu wateule wa Agano la Kale wanasikiliza tu kile ambacho kitakuja.
Hi.
Hi.
And when they heard that he's coming,
na waliposikia kwamba anakuja,
and they were aware of the authoritative nature of God's own word,
na walikuwa wamejua kuhusiana na asili ya mamlaka ya neno la Mungu mwenyewe,
that God's own word must I repeat, always be fulfilled.
Ya kwamba neno la Mungu mwenyewe ni lazima.
Because of that,
kwa sababu ya hiyo,
they refused to be released. They said, continue torturing me and kill me.
Wakakataa kufunguliwa. Wakasema kwamba endelea kunitesa. Nilikubalika hadi uniue.
They accepted to be butchered for the faith.
Walikubali kuchinjwa kwa ajili ya imani.
How much more you that have seen the coming of the Christ to die on the cross, and he has resurrected, and now he's coming, and the creepers are walking, and the blind can see, the rain is here, the cloud is here. How much more should this generation now trust and believe and depend and rely on God's own word?
Basi je, zaidi gani wewe ambaye umeona kusulubishwa kwa Yesu na kufa kwake na kufufuka kwake na kisha kuahidi kwamba anakuja na mmeona viwete wakiamuka na kutembea
matini ambapo nyinyi ambapo mshaona kuja kwake Yesu akakufa msalabani akaleta uokovu.
Ninyi ambao mmeona kuja kwake Yesu akakufa msalabani akaleta wokovu.
He's saying the Old Testament saints,
anasema ya kwamba watakatifu agano la kale,
there were others who were tortured,
kuna wengine ambao waliteswa,
refusing to be released,
wakikataa kufunguliwa,
that they may partake of an even better resurrection.
Ili wapate ufufuo ulio bora zaidi.
An even better resurrection is another word for glorification.
Ufufuo ulio bora zaidi ni jina jingine la kutukuzwa.
These are Old Testament saints who only heard the prophets, and they heard ufununu. They heard, they only heard, and they believed, and they were willing to be killed for it.
Hawa ni watakatifu wa agano la kale ambao walisikia tu fununu ya kuja kwake Yesu kutoka kwa manabii na kisha wakaamini na wakaishi kwa ajili yake.
They are now ready to die for it.
Sasa wako tayari kufa kwa ajili yake.
And he has not yet come to Calvary to die.
Na bado hakuwa amekuja pale Calvary kufa.
How much more this generation?
Basi je, zaidi gani sasa kwa kizazi hiki?
He goes on to say.
Na anaendelea kusema.
It says here.
Anasema hapa.
We are tortured.
Waliteswa.
Refusing to be released.
Wakikataa kufunguliwa.
So that they may gain an even better resurrection.
Ili wapate ufufuo ulio bora zaidi.
Some faced jeers.
Wengine walidhihakiwa.
And flogging.
Na kupigwa.
Even chains.
Hata walifungwa minyororo. Na kutiwa magerezani.
They were put to death by stoning.
Walipigwa kwa mawe na kuuawa.
Some of them were cut into two pieces by a sharp saw like a razor blade.
Wengine walipasuliwa vipande viwili kwa msumeno.
They were killed by the sword.
Waliuawa kwa upanga.
And they went about in sheepskins.
Na walizunguka zunguka wakiwa wamevaa ngozi za kondoo.
And destituted.
Na walitelekezwa wakiwa maskini.
Persecuted.
Waliteswa.
And mistreated.
Na kutendewa mabaya.
The world
ulimwengu
was not worthy of them.
Hawakuwa stahili wao.
They wandered in deserts.
Walizunguka majangwani.
And mountains.
Na milimani.
Living in caves and in holes in the ground.
Wakiishi katika mapango na katika mahandaki ardhini.
This is serious.
Hii ni nyeti kabisa.
He's saying, Professor Amish.
Anasema Professor Amish.
He's saying.
Anasema.
That these people had not seen Christ coming and dying on the cross. Not at all.
Ya kwamba watu hawa hawakuwa wamemwona Kristo akija na kufa msalabani, la hasha.
But they strictly based it on the authoritative nature of God's own word. They said, once the Lord has said it, it must be fulfilled.
Lakini waliamini tu kulingana na asili ya mamlaka ya neno la Mungu mwenyewe. Wakasema ya kwamba mradi tu mara tu Mungu anapozungumza na kusema lazima ipate kutimilizwa.
It must be fulfilled.
Lazima itimilizwe.
Then because of that,
hivyo basi kwa sababu ya hiyo,
they are now willing to lay down their life and be slaughtered. My Lord.
Hivyo basi walikuwa na hiari ya kuacha kabisa maisha yao, kutoa maisha yao kuuawa.
They were now willing to be slaughtered. The Christ has not yet come.
Walikuwa na hiari ya kuchinjwa.
They just heard that he will come. God has spoken. And they believed and they were slaughtered for it.
Kristo hakuwa amekuja bado. Lakini walisikia tu ya kwamba Mungu atakuja. Na wao wakaamini na kuchinjwa kwa. Endelea na neno lake mwenyewe.
Describing a day.
Akielezea kuhusu siku.
What I am announcing here.
Ambaye anatangaza hapa.
The words of Jesus himself.
Maneno ya Yesu mwenyewe.
He called it.
Aliita.
Coming like a thief.
Kuja kama mwizi.
He called it.
Akaita.
Like a burglar breaking the house.
Ya kwamba kama mwizi.
He called it.
Katika nyumba kaita.
The coming of the Son of Man.
Ya kwamba kuja kwa mwana.
He called it.
Akaita.
The coming of the Lord. himself.
Bwana mwenyewe.
The Lord with his own words.
Bwana kwa maneno yake mwenyewe.
The Lord.
Bwana.
He has already walked on the earth here.
Tayari ametembea hapa duniani.
With his own authoritative words.
Na asili yake mamlaka neno lake.
And he has described.
Na ametambua na kuelezea.
That day is coming.
Ya kwamba siku hiyo inakuja.
How much more.
Basi je zaidi gani basi.
Should you believe.
Mapaswa kuamini.
And be ready to lay down your life for the coming of the Messiah, for the better resurrection, for the glorification I have seen.
Na kuwa tayari kuyatoa maisha yenu kwa ajili ya Masia, kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia na kule kutukuzwa ambako nimeona.
Let me deepen this now.
Wacha nipeleke katika vilindi hivi sasa.
According to the Lord's own words.
Kulingana na neno la Bwana mwenyewe.
Look at what he did.
Tazameni alichofanya.
Not only did he announce the coming of the Son of Man that day.
Yeye hakutangaza tu kuja kwa mwana wa Adamu siku hiyo peke yake.
In the book of Matthew 25.
Kwenye kitabu cha Mathayo 25.
In Matthew 22.
Kwenye Mathayo 22.
In many other scriptures.
Na katika maandiko mengi mengineyo.
But the Lord himself.
Lakini Bwana mwenyewe.
Using the Lord's own word.
Akitumia maneno ya Bwana mwenyewe.
He went ahead to prepare the church for that day.
Aliendelea na kuandaa kanisa kwa ajili ya siku hiyo.
This is how you prepare.
Akasema kwamba hivi ndivyo mnajiandaa.
It's like a man building a house on a rock.
Ni kama mtu ajengaye nyumba juu ya mwamba.
It's like the wise virgins taking a jar of oil.
Ni kama wale wanawali wenye busara wakichukua vile vyombo vya.
The Lord went ahead to even prepare the church for that day. How much more should you believe?
Bwana aliendelea mbele hata kuliandaa kanisa kwa ajili ya hiyo siku. Basi je, ni zaidi gani mapaswa kuamini?
Do you know the word pagan?
Je, unajua neno kafiri?
Ever heard this word?
Je, umewahi kusikia hili neno?
The pagan?
Mtu kafiri.
He's saying.
Anasema.
The pagan Egyptian king.
Ya kwamba yule mfalme wa Misri ambaye alikuwa kafiri.
When the Lord's own word came in prophecy.
Wakati neno la Mungu mwenyewe lilipokuja katika unabii.
From Joseph.
Kutoka kwa Yosefu.
Saying.
Akisema.
There will be 7 years of bumper harvest.
Ya kwamba kutakuwa na miaka saba ya mavuno tele.
And 7 years of drought.
Na miaka saba ya kiangazi na ukame.
Pagan king.
Mfalme kafiri.
The behavior, the conduct.
Katika kifaransa wanasema kwamba ile tabia mwenendo wake.
The behavior of the king when he heard God's own word, the behavior changed.
Tabia mwenendo wa mfalme aliposikia neno la Mungu mwenyewe, tabia yake ilibadilika.
He began to mobilize Egypt.
Akaanza kuhamasisha Misri.
Building big silos of grain.
Wakijenga mastoa makubwa makubwa kabisa ya nafaka.
He told people to start tilling the land.
Akaambia watu waanze kulima mashamba.
And keeping something for themselves.
Na kuweka akiba akiba.
And it saved them.
Na kisha kuokoa.
How much more you that is in the church and you said the Holy Spirit has come on you. How much more should you believe when now somebody walks in here and raises cripples, open heaven, call the cloud and then say the Messiah is coming.
Je basi zaidi gani wewe ambaye uko ndani ya kanisa na unasema kwamba umejazwa na Roho Mtakatifu. Je ni zaidi gani ambapo
unastahili kuamini. kuamini na kujitairisha vyema, kwa maana yule asemaye hilo unabii ashaingia hapa, ashainua viwete, akafungua macho ya vipofu, akafungua visiwi masikio, akafungua bingu mvua ikanyesha wakati wa kiangazi, akaitwa Mungu akakuja kwenye wingu. How much more? Je, mnafaa kuamini hilo unabii kiasi gani?
Je, mnafaa kuamini hilo unabii kiasi gani?
Kwa kiwango gani?
Kwa kiwango gani?
I want to finish.
Ninataka kumaliza.
God's authoritative word.
Mamlaka ya neno la Mungu mwenyewe.
Must be fulfilled.
Lazima itimilizwe.
The prophecy I have given you here today.
Unabii ambao nimewapatia hapa leo.
About the coming of the Messiah.
Kulingana na kuja kwa Masiha.
To take a holy church.
Kuja kuchukua kanisa takatifu.
Must be fulfilled.
Lazima itimilizwe.
There is a guarantee.
Kuna uhakikisho.
That this must happen.
Ya kwamba hii lazima itendeke.
Let me just run down quickly.
Acha nipitie tu kwa haraka niende hapa chini hapa.
Number 1.
Jambo la kwanza.
Because of God's faithfulness to his righteousness.
Kwa sababu ya uaminifu wa Mungu kwa uhaki wake.
The rapture must happen.
Unyakuzi lazima itendeke.
Because if you read the book of Genesis 18:25 says, shall the king of righteousness, the king of the whole earth, take the righteous and the wicked and slaughter them together on the same sword.
Kwa sababu ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo 18:25 anasema kwamba je, mfalme wa wenye haki, mfalme wa uhaki atachukua watu waovu, atanganya pamoja na watu wenye haki waaminifu na awachinje waangamize pamoja kwa upanga? Anasema
must be fulfilled.
Lazima itimilizwe.
Because of God's own faithfulness to his righteousness.
Kwa sababu ya uaminifu wa Mungu wenyewe kwa uhaki wake.
So you can go home and tell them that thing that man saith is going to be fulfilled.
Hivyo basi mnaweza enda nyumbani mkawaambia kwamba hilo jambo, hicho kitu ambacho mtu huyo anasema lazima itatimilizwa.
Because of God's faithfulness to his righteousness.
Kwa sababu ya uaminifu wa Mungu kwa uhaki wake.
It commands him.
Inamuamrisha.
To rescue you first.
Kuokoa ninyi kwanza.
So that when you reach up there,
ili kwamba mtakapofika huko juu,
then you can do something here.
Basi sasa ndipo anaweza kufanya jambo hapa chini.
Judge the earth.
Na kuhukumu dunia.
Number 2.
Jambo la pili.
Because of God's belovedness to his saints.
Kwa sababu ya upendo wa Mungu kwa watakatifu wake.
God loves his church.
Mungu anapenda kanisa lake.
And if you ever get a chance of reading the book of Isaiah chapter 26:19, can we read it? Will you have no time? Can I read 1-2 scriptures for you? I know we are as you can imagine, I'm so tired. But let me just read for you a scripture here.
Wacha niwasome andiko hapa.
Because of God's faithfulness to his beloved.
Kwa sababu ya uaminifu wa Mungu kwa wale ambao anawapenda.
Isaiah chapter 19.
Kitabu cha Isaya sura yake ya 19.
Isaiah chapter 19 verses 26 all the way to verse 21 to 26. I read it for you.
Kitabu cha Isaya sura ya 19.
So Isaiah 26:19 to 21, I beg your pardon.
Kitabu cha Isaya 26:19 hadi 21, samahani.
It says, but your dead will live.
Anasema kwamba lakini wafu wenu wataishi.
And their bodies will rise.
Na miili zao zitafufuka.
Those who dwell in the dust of the earth.
Wale wakao katika mavumbi ya dunia.
Let them wake up and shout for joy.
Wacha upate kuamka na kupaza sauti.
For your dew is like the dew of the morning.
Kwa maana umande wenu ni kama umande wa asubuhi.
The earth will give birth to her dead.
Na dunia itawazaa wafu wake.
Now listen to verse 20, please.
Sasa sikilizeni mstari wa 20 tafadhali.
Oh my people.
Enendeni watu wangu.
Enter thou into thy chambers.
Ingieni vyumbani mwenu.
And close thy doors about thee.
Na mfunge milango nyuma yenu.
Oh my people.
Enendeni watu wangu.
Enter your room.
Ingieni vyumbani mwenu.
And shut the doors behind you.
Na mfunge milango nyuma yenu.
Hide yourselves for a little while.
Leti ficheni kwa kitambo kidogo.
Until his wrath has passed by.
Mpaka ghadhabu yake ipite.
See, the Lord is coming out of his dwelling.
Tazama Bwana anakuja kutoka katika makao yake.
To punish the inhabitants of the earth.
Ili kuadhibu watu wa dunia.
For their sin.
Kwa ajili ya dhambi zao.
The earth will disclose the bloodshed upon her.
Dunia itadhihirisha umwagaji damu juu yake.
And she will conceal her slain no longer.
Wala haitaendelea kuwaficha watu wake waliouawa.
That is just how faithful God is to his beloved.
Hivyo ndivyo Mungu alivyo mwaminifu kwa wale anawapenda.
Number 3.
Jambo la tatu.
Why my words must be fulfilled, that the rapture must happen.
Kwa nini maneno yangu lazima lazima yatimilizwe, ya kwamba unyakuzi lazima utendeke.
It's because
ni kwa sababu
the nature of death that Jesus suffered on the cross.
Ni ajili ya kifo ambacho Yesu alipata pale msalabani.
It was a brutal death.
Ilikuwa kifo katili.
A severe death.
Kifo kali kabisa.
It was public.
Ilikuwa hadharani.
It was noisy.
Ilikuwa pambaya sana.
Until he came out
ahadi akatoka
and went without the kingdom.
Akaenda bila ufalme.
Now
sasa,
it is true
ni kweli
that when the rapture takes place
ya kwamba unyakuzi utakapotendeka,
the only way for satisfaction, satiation of that anger, of that pain God went through when Jesus was tortured, is when he should do something dramatic.
Njia pekee tu ya kutosheleza ile kifo mbaya kabisa ambacho Yesu alipitia, ile ghadhabu kali kabisa, ni kufanya jambo ambalo ni kubwa kabisa.
Something dramatic.
Jambo ambalo ni kubwa kabisa la kutetemesha.
Like physically snatch people and take people into heaven.
Kama kunyakua kiasi ya watu na kuwapeleka watu mbinguni.
To satisfy.
Ili kwamba kutosheleza, kuridhisha.
The triumph at the cross.
Ule ushindi wa msalaba.
That day will come.
Siku hiyo itafika.
If you look at the nature of the church itself.
Ukiangalia asili ya kanisa lenyewe.
The church.
Kanisa.
Ecclesia, ecclesia.
Ecclesia.
Meaning remove from the world.
Kumaanisha kwamba kuondoa toka kwa ulimwengu.
For God's divine purpose.
Kwa ajili ya kusudi la Mungu takatifu.
Meaning.
Manisha.
This world is not your home.
Hapa duniani sio nyumbani kwenu.
The church does not belong to this place.
Kanisa sio la mahali hapa.
Even you knew.
Hata ninyi mlijua.
But one day, one way or the other, the church must find herself in the kingdom of God.
Ya kwamba siku moja, kwa njia moja ama nyingine, lazima kanisa lipate njia yake na kuingia katika ufalme wa Mungu.
Therefore you must prepare.
Kwa hivyo basi lazima mjiandae.
My prophecy will be fulfilled.
Unabii wangu utatimilizwa.
Shortly.
Kwa ukali kabisa.
Without delay.
Bila kuchelewa.
If I went to Haiti and promised the prophecy of the listen to this now.
Sikilizeni hii sasa.
According to the Lord's own word.
Kulingana na neno la Bwana mwenyewe.
God's authoritative word.
Mamlaka ya neno la Mungu mwenyewe.
Promised that the Messiah would come and defeat death.
Aliahidi ya kwamba Masiha atakuja na kushinda kifo.
And that happened.
Na hiyo ikatendeka.
And you also know.
Na pia mnajua.
That there will be need for the rolling, the progression of the prophetic timeline of God.
Ya kwamba kutakuwa hapo na hitaji la kuendeleza yale majira ya kiunabii ya Mungu.
That we need to roll now the clock so that the Antichrist come, so that Israel can be restored, so that finally we enter the millennial reign.
Ya kwamba tupaswa kuendeleza ile saa ili kwamba sasa mpinga Kristo apate kuja na sasa Israeli wapate kuingia katika ufalme wa Mungu na tupate kuingia katika utawala wa miaka 1000 wa Masiha.
The Lord promised Jesus the millennial reign. He promised that he would give Jesus the kingdom to rule all over the world.
Bwana Mungu alimwahidi Yesu utawala wa miaka 1000. Alimwahidi Yesu ya kwamba Yesu atakuja kutawala ulimwengu wote mzima.
That will be fulfilled.
Hiyo itatimilizwa.
So there is need to make progression on the prophetic timeline of God.
Hivyo basi kunalo hitaji la kuendeleza majira na saa ya kiunabii ya Mungu.
If the Bible promised that I would come back, and now I have come back, and I'm doing these things of the Bible.
Ikiwa Biblia iliahidi ya kwamba nitarudi tena, na sasa nimerudi, na ninatekeleza haya mambo ya Biblia.
Then how much more is it true that surely the Messiah must come, and the church must be raptured?
Kile basi je, ni zaidi gani ilivyo kweli ya kwamba kwa kweli Masiha lazima atakuja, na kanisa lazima
have given the prophecy of the nuclear war coming to Europe. The nuclear war coming to Europe.
Vita vya kinuklia vinavyokuja Europa.
Russia will throw the first bomb.
Urusi watapiga bomu ya kwanza.
But when you see the way NATO is behaving recklessly.
Lakini ukiona jinsi ambavyo NATO wanajiendeleza tu bila kujali.
Then you can tell that they are instigating a nuclear war.
Basi unaweza kutambua ya kwamba wanachimba ile vita vya nuklia.
My words will be fulfilled.
Maneno yangu yatatimilizwa.
I'm finishing by saying this.
Ninamaliza kwa kusema hivi.
Blessed people.
Watu wabarikiwa.
That when I gave the prophecy.
Ya kwamba nilipopeana unabii.
That I see an earthquake demolish Washington DC.
Ya kwamba ninaona tetemeko la ardhi likipiga Washington DC.
I see the Capitol Hill split into half collapse.
Ninaona Capitol Hill ikipasuliwa nusu na kuanguka.
I see the Washington Monument collapse into boulders fall down.
Ninaona ule mnara wa Washington ukipigwa kabisa na kuporomoka katika mabonde mabonde.
I see the White House shaken by the earthquake like this, up and down, up and down.
Ninaona ikulu ya White House ikitingizwa kabisa vikali juu chini na ile tetemeko la ardhi.
And water comes from under the White House and floods the White House, and the Lord has taken me, you know I am in the glorious body, so he has taken me there, and I even slept in one of the rooms when there was water, and I saw how they are struggling to remove water.
Na kisha maji yanabubujika na kutoka chini ya White House na kuingia na kuenea katika White House yote, na Bwana kanipeleka mle ndani na kisha hata nikaenda pale kwenye ikulu ya White House.
Ya najua umechoka lakini sawa. So very powerful.
Ya nguvu kabisa.
He say.
Anasema.
Those are not threats.
Ya kwamba hivyo sio vitisho.
They are not false alarms.
Ya kwamba hizo tio si vitisho tu vya uongo. Ya bandia.
Make sure you speak on the microphone.
Hivyo. So, kwa maana.
When I gave the prophecy of the nuclear war coming to Europe, the first bomb hits France, 3 to 11 seconds hits UK.
Wakati ambapo nilipeana unabii kuhusiana na ile bomu kutoka Urusi kikija na kwanza inagonga France na kisha baada ya sekunde tatu inagonga Uingereza.
Those are not threats.
Hivyo si vitisho.
It's not a false alarm.
Sio vitisho bandia.
So I began to research how many times has the world come close to a nuclear war.
Hivyo basi nikaanza kufanya uchunguzi. Je, ni mara ngapi ambavyo dunia imewahi karibia kwa vita vya kinuklia?
They were there.
Ilikuwepo.
But
lakini
some of them were false alarms.
Nyinginezo zilikuwa onyo ama ilani bandia.
For example, recently in Hawaii.
Kwa mfano hivi majuzi kule Hawaii.
You can read it, I think it's 2018.
Unaweza kuisoma na kisia ni mwaka 2018.
They say the nuclear missile is coming. You need to run quickly and enter hole.
Wakasema ya kwamba kunalo kombora la kinuklia ambalo linakuja, mwahitaji kukimbia kwa haraka mwingie katika shimo.
Stop what you are doing, park that car, run somewhere, enter hole.
Achana na kila ambacho unafanya, achana na ilo gari, kimbia katika handaki uingie mapale.
Then shortly after about good 38 minutes, they said, no, don't worry, it was a false alarm.
Alafu baada muda mfupi yapata dakika 38 hivi wakasema kwamba pana msijali, hilo lilikuwa onyo tu ama ilani ya uongo.
This is not a false alarm.
Hili si onyo la uongo bandia.
This one has been guaranteed by God's own word.
Hili limedhibitishwa na kuhakikishwa na Bwana Mungu, neno la Bwana mwenyewe.
The authority of God's own word.
Mamlaka ya neno la Mungu mwenyewe.
That created heaven.
Ambalo liliumba mbingu.
From nothing.
Kutokana na mahali ambapo hapo kwa dunia.
And you are now on the earth here.
Na sasa mko hapa duniani.
I can see Banza is on the earth. We raise on the earth. Everybody, I see you on the earth.
Ninawaona hapa duniani, mko duniani.
This one too.
Hii
has been guaranteed.
Imehakikishwa.
And if you see the many times the Lord has spoken to me,
na mkiona mara nyingi sana ambapo Bwana amezungumza nami,
about the rapture,
kuhusu unyakuzi,
Joseph says,
Yosefu asema,
the reason the dream has been given to the king more than once,
sababu ya kwa nini unabii huo umepeanwa kwa mfalme zaidi ya mara moja,
is because the God of heaven,
ni kwa sababu Mungu wa mbinguni,
he has decided,
ameamua,
that this event,
ya kwamba hili tukio,
must now take place,
ni lazima sasa litendeke.
Blessed people,
watu wabarikiwa,
Enoch was raptured.
Enoki alinyakuliwa.
And then,
kisha,
Jesus was raptured.
Yesu alinyakuliwa.
You noted I've jumped one.
Mulijua ya kwamba nimeruka.
Mulijua ama mwukimwe. Okay, whatever. You noticed I've jumped one. Thank you.
Megundua ya kwamba nimeruka mmoja.
This time there's a high frequency of going to heaven.
Kwa wakati huu kuna mara nyingi sana ya kwenda mbinguni.
But
lakini
Enoch was raptured.
Enoki alinyakuliwa.
Jesus was raptured.
Yesu alinyakuliwa.
At one point Paul was raptured.
Kwa wakati mmoja Paulo alinyakuliwa.
And he came back and narrated.
Kisha akarudi na kuhadithia.
This is your turn.
Huu ndio wakati wenu.
This time around,
mara hii,
it is for the church.
Ni kwa kanisa.
Prepare the way.
Andaeni njia.
The Messiah is coming.
Masia yuaja.
God Almighty,
Bwana Mungu mkuu mwenyezi,
has promised a glorious heaven.
Ameahidi mbingu ya utukufu.
But watch me.
Kila mtu mdimu nitazame.
As I finish.
Ninapomaliza.
He says.
Anasema.
Run and tell them.
Kimbia uambie.
That when the rapture takes place.
Ya kwamba unyakuzi utakapotendeka.
They will have glory. Glorious bodies like mine.
Watakuwa na utukufu. Miili za utukufu kama wangu.
And the scripture that describes that in Philippians chapter 3, 20 and 21.
Na andiko ambalo linaeleza hiyo kwenye Wafilipi sura ya 3, 20 hadi 21.
That scripture.
Hilo andiko.
It says.
Anasema.
From where we eagerly await a savior.
Ya kwamba kutoka mahali ambapo tunangojea kwa hamu na gamu mwokozi.
From where.
Kutoka mahali.
We eagerly await a savior.
Tunangoja kwa hamu na gamu mwokozi.
That our citizenship is in heaven.
Ya kwamba uraia wetu wenyeji wetu kwa mbinguni.
From where we eagerly await a savior.
Kutoka mahali ambapo tunangoja kwa hamu na gamu mwokozi.
I can see you have some breaking news, huh? HIV AIDS is healed.
Virusi vya ukimwi vimeponywa.
Russia.
Urusi.
Russia.
Urusi.
HIV AIDS is healed.
Virusi vya ukimwi vimeponywa.
The doctors have come with files.
Madaktari wamekuja na faili.
HIV AIDS.
Virusi vya ukimwi.
Just give me a moment. Just be near here, my daughter.
Nipatie tu muda mfupi kwa watu hapa karibu binti wangu.
Allow me finish this.
Uniruhusu nimalize hii.
Sit down a moment, we're going to do this.
Mkae chini kidogo tunaenda kufanya hii.
The Lord has healed HIV. The doctors have examined. The doctors have come.
Bwana ameponya.
That is amazing.
Bwana ameponya ukimwi. Madaktari wamechunguza, madaktari wamekuja. Hii yashangaza kabisa.
This is beautiful that Russia is here to see this.
Hii yapendeza kabisa kwamba Urusi wako hapa kuona hii.
I cried for Russia for a long time.
Nililia Russia kwa muda mrefu sana.
That Russia may enter this revival.
Ya kwamba Urusi wapate kuingia katika uvuvio huu.
See the kingdom of God.
Na kuona ufalme wa Mungu.
So listen now.
Kwa hivyo sikizeni sasa.
He says, from where We eagerly await a Savior.
Anasema kwamba kutoka mahali ambapo tunamngojea mwokozi kwa hamu na gamu.
Eagerness, with eagerness.
Kwa hamu na gamu kuu kabisa.
Why eagerly?
Chani kwa nini kwa hamu kubwa?
Because he promised that when he comes, he will save us from the coming wrath.
Kwa sababu aliahidi ya kwamba atakapokuja atatuokoa kutoka kwa ghadhabu inayokuja.
So there is every reason for you to prepare your church out.
Hivyo basi kunayo kila sababu ya kuandaa kanisa lenu lipate kuondoka.
Because the rapture takes the church away from the coming wrath, which I have seen and I'm already involved. I've seen my involvement in the tribulation. Oh, you are talking to him.
Kwa sababu unakuzi unaliondoa kanisa kutoka kwa ghadhabu ambayo inakuja ambayo nimeiona nami pia ninahusika mle ndani. Oh, mnazungumza naye ambaye tayari amekwisha yuhusika mle ndani.
Why eagerly?
Tani kwa nini kwa hamu nyingi?
Because he has promised us a glorious kingdom.
Kwa sababu ametuahidi ufalme wa utukufu.
He has promised us.
Ametuahidi.
A glorious new heaven, new earth, new Jerusalem.
Yerusalemu mpya ya utukufu, mbingu mpya ya utukufu na dunia mpya ya utukufu.
He has promised us.
Ametuahidi.
Thrones and kingdoms. Blessed people.
Watu wabarikiwa.
My words.
Maneno yangu.
Must be fulfilled.
Lazima yatimilizwe.
Why?
Kwa nini?
Because they are the Lord's own words.
Kwa sababu ni maneno ya Mungu mwenyewe.
When I gave the prophecy of coronavirus.
Nilipopeana unabii kuhusu virusi vya corona.
However impossible it sounded.
Hata kama
one major prophecy.
Zinakonyeza kwa unabii ulio mmoja mkuu.
The coming of the Messiah.
Kuja kwa Masia.
Prepare the way.
Andeni njia.
I've seen the king coming.
Nimemwona mfalme akija.
Thank you.
Asanteni.
Welcome.